tiyentu elamitse mitu yathu kwa pempero. Atati athu ife tikukuthokozani inu mmawa uno chifukwa cha nthawi yopambana iyi yakubwera pamodzi kanonso ndi kudzatsegula mawu a Ambuye iwo ali patsogolo pathu. Ndipo ndipemphero tsopano kuti mzimu woyera utenge icho chimene chili Mulungu ndipo uchipereke icho kwa ife kuti ife tikathe kuchoka pamalo ano opembedzerapo lero ndi mitima yokondwa yodzaza ndi chimwemwe. Kuona mphamvu yanu yayikulu ya chiwombolo Ambuye mene iyo imamuombolera wansinga ndi kuwapanga iwo amfulu kutidziwitsa ife zinthu zimene zinaliko ndi zomwe zilipo ndi zomwe zili mkudza. Ndipo ife tikungokuthokozani inu chifukwa cha zinthu izi. Ife tikupemphera kuti inu mutidalitse ife pamene ife tikuwerenga mawu anu tsopano limodzi ndipo pamene ife tidzichoka mulole chikanenedwe mmitima mwathu. Pamene ife tizipita tikuenda mnjirayi mitima yathu inatentha mkati mwathu pamene iye mzimu woyera amalankhula nafe pamene ife tinali pa njira. Mudalitse mtumiki aliyense lero konsekonse antchito anu amene akuimira ichi choonadi chanu. Muyankhe mapemphero awo akwa odwala, muchize matupi odwala iwo amene akudwala. Ambuye ife tikupempha kuti inu mupite kunja pakati pa anthu ndipo mukafunefune mbewu yokonzedweratu iyo uko Ambuye ndipo muyibweretse iyo mwanjira ina yake kuti kuwala kukagwere pa njirayo Ambuye pakuti ife tikukhulupirira kuti ola likupita kumapeto dzuwa mwaliwiro likukalowa kumadzulo ndipo sachedwapa zidzakhala kuti nthawi sidzakhala ponso. Nthawi ndi muyaya zidzalumikizana limodzi pamene Mulungu ndi anthu ake ati adzalumikizane pamodzi. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti pa nthawi imeneyo kuti ife tidzawerengedwa limodzi ndi iwo amene adzalumikizidwe mwa Khristu amene akutchedwa mkwatibwi wake. Mutithandize ife lero pamene ife tikukonzekera mosadziwa chimene mawa liti lisungire koma ife takonzekera kuti tilandire chilichonse Ambuye monga mmene ife tikudziwira chimene inu mwatisungira ife. Ife tili okonzeka kulandira icho. Ife tikupempha mdalitso uwu kwa ulemerero wa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Inu mukhoza kukhala pansi. Ine ndithu ndinali wokondwa mmawa uno pamene ine ndimalowa ndikuona kuti anthu asonkhanira pamodzi utumiki wa Ambuye. Ndipo ife tikulengeza tsopano kwa usiku uno tikhala ndi utumiki wa machiritso usiku uno. Ife tidzakhala tikupempherera odwala usiku uno mphindi pang'ono chabe zapitazo iwo pamene ine ndimabwera Pire mwana wanga amandiwuza ine anati pali njonda pano iye ndi bambo osauka basi amene wayendetsa mtunda wautali ndipo anati ine ndamuyika iye mchipinda dadi ine ndinafika mochedwa usiku watha ndipo sindinakwanitse kuti ndiwerenge mokwanira paphunziro la Sunday School limene ine ndimati ndiyankhulepo mmawa uno. Kotero ine ndinatenga zolemba zina zapang'ono zomwe ine ndinatenga kuchokera kuchimene ine ndinamumva mbale wina akunena ndipo ndinatenga kuchokera kumutu umenewo kuti ndikhale ngati ndakhala ndi phunziro la Sunday School mmawa uno ndipo pamene ife tikukonzekera ndi kukonzekera msonkhano wa usiku uno. Ndipo Pire anati muli bambo umo amene akudwala anati ine ndikanakonda inu mukanapitako ndi kukamuona iye. Chotero ine ndinapita mchipindamo pompano ndipo mbale wapafupifupi usinkhu wanga ndi mkazi wake akhala mmenemo ndipo mzimu woyera unatsika pakati pathu mchipindamo pompano. Tangoganizani ndimangolankhula za msonkhano wa machiritso ndipo pamenepo iye anabwera mukuona ndipo iye anamuuza mbale uyu zonse zomwe iye anali atachita ndi zomwe anakhala akuchita ndi chimene chinayambitsa vuto lake ndi komwe iye amachokera ndi zonse za iye. Ndipo apo panali mtunzi waukulu wakuda umayandama mchipindamo kenako munayamba kuwala ndi kuwala sitatero mzimu woyera unatenga ulamuliro. Tsopano ine ndikuganiza bamboyo ali mu pena pake kumbuyo kuno tsopano iye ndi mkazi wake mwina mwake akulephera kulowa mchipinda muno koma iwo amati akhalabe muli monse pa msonkhanowu. Iwo abwera kuchokera ku mtunda uko pafupi ndi Yakima Washington ndipo ayendetsa ndipo iye ndi mtumiki wa uthenga koma kungoona chisomo cha Mulungu pamenepo mene bamboyo anakhalapo kwa misala ndipo amalandira zithandizo ndi chilichonse, mzimu woyera umawulula zonse izi. Pamene madokotala amayesesa zolimba kuti achite chilichonse chimwe iwo akanatha mwina mwake kwa bamboyo. Ma izo zinangotengera kukhudza kwina kwa kung'ono kuja kochokera kwa Mulungu kuti kutembenuze fundero. Mankhwala amanjenje ndi abwino, koma izo zimakhala ngati monga ife tingazitchulire kuwombera mu mdima. Inu mukudziwa, inu izo zikhoza kupanga iwe kudwalika, maona, chifukwa izo zimakupangitsa kuyiwala chilichonse chimene iwe umachidziwa nthawi imene iwo alowetsa mankhwala amenewo mwa iwe. Koma Ambuye Mulungu, mmene chisomo chake ndi chifundo, ndipo ngakhale ine ndisanapereke konse pemphero kwa Iye, izo zinali zitatha kale, mukuona? Izo zinangotengera china chake icho cha Mulungu, kukhudza kwina kwake uko kuti kuchite izo. Ine sindikuyenera kuti ndinene izi, eya, ine ndayang'ananso, ndikumuona bamboyo tsopano, chabwino. Ine sindimadziwa ngati mungakwanitse lero kapena ayi. Ndinali kumusi uko pamene ine ndakhala ndikukhalako sabata ino. Ine ndimawakonda abwenzi anga kumeneko ndi kachuthika kang'ono, misonkhano ikuluikulu iyi isanachitike, inu mukuona. Ndipo ine ndabwera kuno kuti ndipite uko ndi kupita kukasaka agologolo ndi abale awa. Ndipo banja ili mabanja kani omwe ine ndimakhala nawo uko ndithudi ndi anthu achikondi. Ndipo bamboyo bale weniweni abwenzi iwo ali. Ndipo mmodzi wa iwo ndi wokonda agalo osakira kwambiri, ndipo iye ali ndi khola lodzaza ndi iwo kumeneko. Ndipo ine ndinaona galo wokongola wang'ono kumeneko, kanthu kakang'ono, ndikamene ine ndimakatcha kuti theka la usinkhu wa galo ndi utali wa agalo awiri, inu mukudziwa, amene amathamanga kuzungulira nyumba kumeneko. Ndipo ine ndinaganiza, mayi, kodi Joe sangakonda atakhala ndi wina wonga ameneyo? Ndipo zoona uko mu Arizona sungathe kumugwiritsa ntchito iye, iye angalowe mwakaloka ndipo uko kungakhale kutha kwa iye. Kotero ndiye ine ndinati nanenso, iwe sungakhale naye iye. Iwo sagwiritsa ntchito agalu kumeneko kudera ilo la dziko, chifukwa iwo chabwino, iwo basi sangawagwiritse ntchito iwo. Iwo angati nawonso nyengo momwe dzikolo lilili ndi akaloga, ndipo iwo akhoza kuphedwa. Ndiyeno zoona galu kumeneko nkhandwe kapena china chake chingamuphe iye mwina mwake muli monse ngati iye atati watuluka. Koterono bambo uyu anati kwa ine, inu mukhoza kungomutenga iye. Ma ine sindikanamutenga iye. Ine ndinayamikira zimenezo, ndinadzapeza kuti iye anali mmodzi wa agalu ake amene amawakonda. Ndipo bambo uyu ali ndi mkazi wang'ono wokondedwa ndi ana ang'ono. Ndipo tsiku lina iye amayamba kubwerera mbuyo ndi galimoto yake. Ndipo iye anali ndi galimoto ya Oldsmobile iyi. Ndipo galu wang'onoyo ndi wapafupifupi kutalika chonchi, mwana wa galu basi. Ndipo iye anayendetsa molunjika nkumuponda iye. Oldsmobile ija inapita molunjika kwa galu wang'onoyo mbuyo kwake apa, ndipo inamuperera iye pansi mene miyala mukanjirako inangofinyira mimba yake yaing'ono pansi apa, inu mukudziwa. Ndipo mkazi ake wang'onoyo malo muthamangira naye galu wang'onoyo ku vetenale. Zoona a vetenale akanangomugonetsa iye nthawi yomweyo ndi kumupha iye, mukuona? Apo panali mnyamata wina limodzi nane, ndipo mwansanga pamene iye anadzuka apo anati, kati uyo akanakhala galu wanga ine ndikanamuombera iye. Anati, izo zonse musiya iye azivutika monga choncho? Ine ndinati, chabwino, tiyeni tisamuombere iye. Ine ndinati, tiyeni tidikire pang'ono chabe. Ndinamuchotsapo aliyense, ndipo ndinapita ndikukamupempherera iye. Galu wang'onoyo ananditsatira ine mpaka pa khonde, ndipo iye mukuona. Zinthu zili zonse zimene inu muzikhumba pamene inu mupemphera, mukhulupirire kuti inu mwalandira izo, inu mudzakhala nazo izo, zidzaperekedwa kwa inu. Zinthu zili zonse ameneyo ndi Ambuye wathu, si choncho izo. Iye ndi wopambana ndi wodabwitsa, ndipo ife ndithudi tikumukonda iye m'mawa uno, ndipo tikumuyembekezera iye ndi chidziwitso. Ndinaona tsiku lina banja lachikale, amayi ndi abambo amembala wabwino wa ili gulu lino la okhulupirira. Ndipo amayiwo ine ndikuganiza iwa kuyandikira 100, ndipo bambowo ali nawonso. Go kwa pafupifupi zaka 12, bambo uyu anali asanayendepo pansana wake. Amango go na aja fufumimba. Kapina, amalepe la kugone na aja mbali mwake. Kapina chili jonsi. Anagona pamenepo kwa zaka 12. Ukalamba basi. Tupa mai otopano alipafupifupi usinku wa bambo. Pina ndiku ganiza, pina hapaki kuyandikila 100. Tupo kantukosa uka kukalambako, mtu wake suku kila nchitu. Iye akuganiza, wina waka kutenga zonsi zomo iye alinazo. Tupo ine, ndinayangana pa pozungu lilatebulo, pa ifetonse, angono ndachukulile. Tita kala pamenepo, tupo ine ndinati. Kodi ife tikupita kuti, kodi ife tikuchita chiani. Tukodona amene ine ndi makala nae nhawi meneyo, ameneyo anali amai yake ndi abambu. Tipo ine ndinati, iwe ukupita kumweko na wensu. Ndende, moza aliense wa ife, mkuona. Tango ganiza niza hizo mpindi chabe, ife tisina yambe punziro latu. Uko ndikumene inu mwalu njika, inu mukufuti kiranji, kuti inu mute kukala moyo. Inu mukukali ranji moyo, kuti inu mudzate kufa. Odizo sizingakalezo pusa kwa mbili, gati ife sitingavomeleze tandizo la Mulungu la moyo wa muyaya. Kodi ife tinga gani zile chiani, lichiani, panga kale chiani pantima batu, chimene chinga kope chidu chatu, kutichota kwa chili chonse. Wanji ngati inu mutakala lima dola 100 million, tipo inu mkukala mwini wa nzinda wa Indiana, kapena nzinda wina ulionse, kapena anga kale fukoli. Kapena angakale izo zita kuza dziko lonse. Inu mukadzaka la moyo nthawi ya Itali. Inu mudzaine na kuti mudzafike kwa chimenecho na nunso. Kukona. Tipo pangono, tsiku ndi tsiku nthawi ilionse imene ntima wanu ugunda. Inu mukupita molunjika kwa chimenecho. Kukona. Inu sikuti mwapambana. Inu mulikumbali ogonja. Tipo inu mudzaine na kuti mudzagonje. Kuma kumbukira nilonjezo la kuti, ya amina adzataya moyo wake chifuka cha ine, adzaupeza iyo. Sopano ndi chiani chimene chinga kale chumacho pambana kuchipeza kuposa moyo. Gakale inu mutapeza dziko lonse kuti likale lanu, kuma ngati inu, ngati inu mudzapeza moyo, inu mudzapeza chintu chachikulu kwa mbiri, chimene chinga pezedwe. Ine ndi kufuna kuti ndinayangana kumanzere kwanga ndipo ndaonanso pompano chikho china cha chisomo cha Ambuye. Pafupifupi masabata pang'ono apitawo, ine ndinayitanidwa pa foni ndipo membala wokondedwa wa chalichi chino kapena thupiri. Ine sindikufuna kutchula izi mochuluka kwambiri ngati chalichi. Ine ndikufuna kutchula ichi kuti monga ine ndimayankhula ndi anthu ena, iwo anati chabwino, kodi ndinu wa chalichi chiti? Ine ndinati ine ndilibe. Ndinu wachipembedzo chiti? Ine ndinati palibe. Anati chabwino, ndinu wachiyani? Ine ndinati ufumu. Ndipo ndi mzimu umodzi, ife timabatizidwira mu ufumu umeneo. Mwanzi mumodzi tonse timalowa mu ufumu uwu. Yesu anati, mudzipe mphera ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe pa dziko monga zilili kumwamba. Tsopano iye anayima tsiku lina pa phiri la chiwalitsiro. Iye anati, indetu ine ndinena ndi inu kuti ena ayima pano sadzalawa imfa kufikira iwo adzaone ufumu kubwera mu mphamvu. Izo zinaonetsedweratu monga ife takalati kudutsa zimenezo phiri la chiwalitsiro. Ndipo Bible linati, ufumu wa Mulungu uli mkati mwanu. Kotero awa ndi anthu a mu ufumu amene amadzinenera kuti kuno si kwawo, kuno si kwathu. Ife tikuyembekezera kubwera kwa mfumu kudzakhazikitsa ufumu. Ine ndinayitanidwa mwadzidzidzi ndi mʼbale wokalamba amene wakhala ngati bambo kwa ine. Ndipo iye, ine sindinadziwane naye iye pakale, koma ine ndikukumbukira tsiku limene ine ndinamutengera iye muno ubatizo wa mmadzi. Ndipo bambo wipo mpano akhala usinkhu wa zaka 91. Ndipo mkazi wake wokondedwa anandiyimbira ine. Ndipo iye pokhala na mwino anati iye anali ndikulephera kwa thunthu kwa mtima. Pambali pa zimenezo iye anali, oh, ine ndichula kulephera kutchula dzinalo, matenda a mtima antsempha dziko mwino, matenda a mtima antsempha ndi kulephera kwa thunthu kwa mtima. Adokotala sanapereke chiyembekezo chilichonse nkomwe. Ndipo bamboyo anali akufa, ndipo iye anandiyitanitsa ine. Ndipo ine ndinakwera foti yanga yakale yaing'ono, ndipo ndinauyamba ulendo wopita ku Ohio mwamphamvu mmene ine ndikanathera. Ndipo sindimadziwa limodzi la gudumu langa linali litachoka mu nzere. Zinapangitsa tayala kusendeka. Ndipo hotelo ndiye ine nditafika kumeneko ndikutuluka pothirira mafuta pafupifupi 11 koloko, ine ndinali kudandaula za iye. Ine ndimamukonda iye, ndipo ine ndikudziwa ngati izo ziti zipitirirebe Ambuye akachedwa bwanji pompano kapena mochedwerapo, ife tiyenera kuti tidzasiyana wina ndi mzake. Koma izo sizidzalepheretsa mkwatulo tsopano, mukuona ayi, iwo adzayambirira kubwera. Ndiye iwo anachita mwayi amene anatsogola, iwo adzayambirira kubwera. Mukuona ife amene tili moyo ofe ndipo tatsalira pakudza kwa Ambuye, sitidzawatchinga kapena kuwalepheretsa iwo amene akugona. Lipenga la Mulungu lidzawomba, akufa mwa Khristu adzauka poyamba. Ndiye pamene maso athu adzaone okondedwa athu, pamenepo ife tidzasinthidwa mkamphindi mukuthwanima kwa diso, ndipo limodzi ndi iwo tidzakwatulidwa pamodzi. Mukuona iwo amene anatsogola anachita mwayi kuposa iwo amene ali moyo. Pamene ine ndimachoka pothirira mafuta, basi itangokwana 11 koloko, mzimu woyera unanena kwa ine, usadandaule za iye, iwe udzamugwira dzanja lake pa nseu kamodzinso, ndipo iye adzabwera ku tchalichi bambo wa usinku wa zaka 91 akufa. Pamene ine ndinakumana ndi mkazi wake ndi wokondedwa wake muchipatala ku Lima, iwo anandiuza ine za mmene alili. Ndinalowamo ndinayang'ana pa iye mmenemo, iye anati, koma iye ndi wina wake wachilendo. Anati iye anayamba kusintha kukhala bwino pa 11 koloko chabwino. Ndipo ine ndinali, Ambuye anali atawaonetsa anthu amenewo zinthu zambiri. Iwo amadziwa kuti ine sindinangonena zimenezo, chifukwa iwo ananena kwa ine poyambirira iye anayamba kusintha. Iwo amadziwa kuti ine ndiwawuza iwo zoona. Kotero la Mulungu lapitali pamene ine ndimapita ku Blue Ball Cafeteria mu Louisville, kumene ine ndikuganiza pafupifupi 80% ya gulu lino mumasonkhanako la Mulungu masana kukadya. Kodi ine ndinamuona ndani akubwera chotsika mu nsewu? Ine ndikukuwuzani inu, mtima wanga unanjenjemera pamene ine ndinamuona mʼbale wathu Dawo akubwera mu nsewu. Ndende zimene iye anandiuza ine. Ine ndinagwira dzanja lake pa nsewu. Kenako ine ndinabwerera kuno kwa usiku wa la Mulungu lapitali, ndipo ndinadzayankhula pa phunziro la umodzi la kulumikizana kwa chizindikiro cha nthawi. Kotero ndiyeno izo zinapangitsa izo kukwaniritsidwa basi chimene iye ananena. Ndipo apa iye wakhala mu tchalichi lero pomwe pano pafupi ndi ife ngati chikho cha chisomo cha Mulungu. Pamene ndinali kugwira dzanja lake pansi pa hema wa oxygen amene iye analimo, ine ndinati, mbale da inu mukhala bwino, ine ndidzakuonaninso ku tchalichi. Izo ndizo pakuti atero Ambuye. Mukuona ndi uyu wakhala apayu mu tchalichi pomwe pano tsopano, mbale da. Ngati ine sindikulakwitsa mtumiki amene ine ndimamukamba mphindi pang'ono zapitazo, mzimu woyera unadzabwera ndi kudzawulula zinthu zonse izi. Unamuza iye mene izo zinachitikira, ndikumuza iye zimene anachita, mene zinachitikira, mene zinadzakwaniritsidwira, zonse zomwe zakhala zikuchitika kuyambira nthawi imeneyo ngakhale kufika kukhalidwe la banja lake ndi zonse zokhudza izo. Ndipo ndinamuza iye kuti izo zatha, ndipo mtumikiyo wakhala pomwe pano kudzanja la manja. Mungangokweza dzanja lanu mmwamba bwana, pamenepo iye ndi mkazi wake. Ndende pompano apa pakhala mbale Dawo pomwe pano tsopano. Oh my, kodi iye sodabwitsa? Zinthu izo zimene zinali, zimene zilipo, ndipo zidzakwaniritsidwa. Mboni imodzi, ziwiri, zitatu. Zinthu zomwe zinalipo, zomwe inu mwachita, zinthu zimene zikuchitika tsopano, ndi zinthu zomwe ziti zidzachitike. Ndipo nthawi iliyonse ndende pa mawu. Uyo ndi Mulungu yekha yemwe angachite zimenezo. Oh, kodi sindife okondwa kwambiri chifukwa cha zinthu izi? Tsopano chifukwa chimene ine ndimatenga kanthawi pang'ono kuonjezera, Pili amayenera kuti apite akamtenge mkazi wake ndi mwana. Ndipo iye anati, adati musakayambe kulalikira mpaka ine nditabwerera. Kotero ine ndikuganiza iye wabwera tsopano. Ndipo ine ndikuyenera kukhala ndi nthawi yokwanira imeneyo muli monse. Ndipo ine ndikuyesera kuti ndichoke ku maora 4 otopetsawa amene ine ndimakuyika nimo inu nonse pano. Ndikuzipanga izo maminiti 35-40, inu mukuona. Ndikuyesera kusunga izo. Tsopano ine ndinayamikiridwa nthawi ina mu Chicago. Ine ndinazifikisa izo maminiti 30, kapena china chake maminiti 35. Ndipo la mulungu lapitali usiku anali maminiti 45 okha. Bira anati, inu mukusintha kwenikweni adadi. Ine ndikunyadirani inu chifukwa cha izo. Chabwino mwina mwake m'mawa uno kuti tizipange izo mwamtundu wa Sunday School. Ine sindikusungani inu nthawi yayitali. Kenako inu mutha kutuluka ndi kukakhala ndi nkhomaliro yanu ndi kukapemphera ndi kubwerera usiku uno pa msonkhano wa machiritso. Ife tipanga nzere wa pemphero usiku uno ndi kupempherera odwala. Tsopano ngati inu mukudziwa anthu aliwonse pozungulira kulikonse amene akudwala ndipo akufuna kuti adzapemphereredwe, inu mwabweretse iwo kuno usiku uno. Mukuona? Ngati inu mukuswa kuti mwabweretse iwo muli monse, mudzawabweretse iwo kuno. Mukuona? Ndicho chinthu chenichenicho ndicho kuwabweretsa iwo kuno usiku uno. Ife tonse timakumana pamodzi. Mwanjira imeneyo ndizovuta kuyitanizana, kupita malo ndi malo. Zoterozo umamusiya wina ndipo amakhala ndi kumverera moyipa. Koma ngati ine nditangoti ndawabweretsa iwo onse pa malo amodzi, ndiye ine ndikhoza kudzawapempherera iwo. Tsopano ngati inu munga ngati anthu akufuna kuti apemphereredwe iwo, inu mukuti iwo angatero. O ndithudi iwo adzapemphereredwa, mudzawabweretse iwo. Ambuya akalola, ife tidzakhala tili pano kudzapempherera aliyense. Chifukwa ine ndikumverera kuti chikoka chachitatu chija ndikuyamba kusuntha, inu mukuona, ndi mkati mwa ine. Ndipo ine ndikufuna kumupempherera aliyense. Tsopano tiye nditsegule m'mawa uno lemba lozolowereka lakale pamene ine ndinatenga mwaliwiro usiku wa thawi kukhala watulo kwambiri, ndipo ndinalemba malemba angapo kuti apite ndi ilo. Ndikutenga ngati monthandizira. Ine ndinamva mbali wina kamodzi akugwiritsa ntchito phunziro ili, ndipo ine ndinaganiza, ine ndinalemba izo, ine ndinaganiza. Chabwino, ine ndikukhulupirira ine ndizilemba izo, chifukwa izo zingadzakhale zothandiza. Nthawi zambiri ife timachita zimenezo. Ine ndaona ambiri a inu pano munali ndi chiduswa cha pepala. Ndipo mtumiki akhoza kumanena china chake, ndipo ndiye inu mukhoza kugunda nsonga imeneyo. China chake chikhoza kugunda mkati mwanu, ndiyeno ngati mzimu woyera ukuchita zimenezo, ndiye iwe umayamba kumanga kuchokera pa nsonga yomweyo iyo pomwepo. Uthenga wa Ambuye. Ndipo izo ndi zabwino. Ine ndaonapo mmisonkhano kulikonse kumene iwe upita, basi kumangokhala alaliki ndi anthu akulemba. Izo ndi zabwino. Ife tili pano. Ndicho chimene ife tadzera pano ndi kuti tidzayesere kuthandizana wina ndi mzake pa njira izi. Ndipo tsopano tiye nditembenuzire ku chivumbulutso mutu wa 3 ku mibado ya mpingo. Kubwereza mbado wa mpingo. Koma tsopano ife pamenepo eya. Ine ndikhoza kutenga mutu umodzi uwu ndipo ndi mzimu woyera kulalikira pa iwo zaka 100 ndipo osakhoza konse kutulutsa chimene chili mwa iwo. Chifukwa mu mutu umodzi uwu monga mitu ina yonse ya Baibulo, izo zonse zikumangirizana pamodzi. Ndipo ndikufuna kutenga phunziro langa m'mawa uno la izi. Kodi ndingagonjetse bwanji? Tsopano ine ndinasankha ili chifukwa ine ndikuganiza kuti ino ndi nthawi imene ife sitikuyenera kulola mzimu wa chitsitsimutso kuti ufe. Ife tikuyenera kukhala mu chitsitsimutso otsitsimutsidwa pafupi tsiku ndi tsiku. Paulo anati iye amayenera kuti azifa tsiku ndi tsiku kuti Khristu azikhala moyo. Ndipo ife tisamalole kuti chitsitsimutso chimenecho chizifa mwa ife. Tsopano chivumbulutso mutu wa 3 ndipo kuyambira ndi ndime ya 21 ife tikuwerenga izi. Kwa iye amene agonjetsa, ine ndidzamulola kuti adzakhale ndi ine mu mpando wanga ngakhale monga ine ndinagonjetsa, ndipo ine ndakhala pansi ndi Atate anga mu mpando wake. Iye amene ali nalo khutu msiye niye amve yomwe mzimu akunena kwa mipingo. Kodi inu munazindikira dongosolo la zimenezo? Mukuona? Adzakhala ndi ine mu mpando wanga, osati pa mpando wanga, mu mpando wanga. Izo ndi mulamuliro wake, mukuona. Ndipapo monga Kristu ndiye wolamulira wa pa mpando pa nthawi iyi, wa ulamuliro wa thunthu wa Mulungu. Chomwechonso mpingo udzakhala ndi iye, mkwatibwi adzakhala ndi iye mu mpando wake, mu ulamuliro onsewo. Mukuona, osati pa mpando wanga, koma mu mpando wanga, mwaona, kumene ulamuliro wake ukufikirako. Mpando umakhala mu ulamuliro, ndipo ulamuliro umangofikira kutali monga mmene malire ake akuchitira. Ndipo izi ndikuchokera kumuyaya mpaka kumuyaya. Tangoganizani za izo. Tsopano pamene ife tikuphunzira izi, cholinga changa cha izi si kungobwera kuno kudzayanjana ndi anthu inu, mmene ine ndimakonda kuchita zimenezo. Koma ngati ine ndikanakhala ndi mwayi wochita zimenezo, ine ndikanabwera ku nyumba kwanu ndi kudzakugwirani chanza ndi kudzayankhula nanu, ndi kudzakhala pansi kudzadya nanu chakudya cha madzulo, ndi kukhala pansi pa mthunzi wa mtengo, ndi kuyankhula ndi kucheza pang'ono. Koma pamene ife tibwera kuno, ife timabwera kuno kwa cholinga chimodzi chenicheni. Ino ndi nyumba yokonza. Uwu ndi mpando wachifumu. Uwu ndi mpando wachifumu wa Mulungu. Ndipo chiweluzo chimayambira mnyumba ya Mulungu. Ndipo pano ndi pamene ife timabwera pamodzi kudzasonkhana muchikondi wina ndi mzake. Pakuti nda Kristu okha amene amatha kukonda. Koma pano ife timakhala pansi pa utsogoleri wa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera uli pakati pathu. Ndipo ife tili pano kuti kudzadzifufuza pakati pathu, kuti tidzaone pamene malo athu operewera ali, zofoka zathu, ndi mmene ife tingafikire pomwe ife tikuyenera kukhala. Kufika kumene ife tikuyenera kukhala tsopano, pomwe ife tili, ndi pamene ife tikuyenera kukhalapo. Ndipo ndizo zomwe ife tikuphunzira. Atumiki amaphunzira malo amenewo chifukwa cha anthu awo. Pamene iwo awaona anthu chosowacho, ndiye iwo amayambira pa chimenecho. Tsopano posakhalisapa ine ndikuganiza kuti mpingo mwina mwake uzikhala ukutenga mphondero yaing'ono yokwerera mmwamba pa nthawi ino. Ine sindikukonza zochita izo mmawa uno zakuonetsera zinthu izi. Koma ine ndikuganiza posachedwapa, Ambuye akalola, ife tisinalalikire pa malipengawo, ine ndikufuna kuti ndidzabweretse kwa mpingo china chake imene inu mukuyenera kuchidziwa. Ine ndikukhulupirira tsopano. Ndipo tsopano ife tikuyankhula pa izi kugonjetsa. Mawu akuti kugonjetsa ndithu ndi inu mukudziwa chimene iwo amatanthauza. Iwe umayenera kukhala ndi china chake choti uchigonjetse. Ndipo mbado wa mpingo uno umene Mzimu Woyera umaukamba apa, kumbado wa mpingo wa Laodikaya, monga ife tangudutsa kumene iwo, umafunika chidzudzulo. Laodikaya amayenera kudzudzulidwa chifukwa cha kwake, kutsutsa kwake pa Kristu. Iwo unali utamuyika Kristu panja mu mbado wawo. Ndipo Kristu anali panja akuyesera kuti abwererenso mkati. Chimenecho ndi chikondi. Iye atatha kuyikidwa panja pa nyumba yake omwe, anali akuyesera kuti abwerere mkati. Ndipo anati, iye amene ati adzatsegule khomo, ine ndidzabwera mkati kwa iye. Mukuona, mpingo paokha mwathunthu unali utamuyika iye panja. Koma tsopano zindikirani, kuitana kwake apa si kwa mpingo okha. Iye amene agonjetsa, mukuona, osati mpingo, iwo ukanakhala mkazi, mwaona, tupira mpingo. Koma izo ndi iye amene agonjetsa, munthu payekha amene ati agonjetse tsopano. Ndipo Laodikaya anali nazo izo zikubwera kwa iye. Tsopano ife tikuona ndiye podziwa kuti uno ndi mbado wa Laodikaya. Ndiponso podziwa kuti mbado uno ukusowekera chidzudzulo chakuthwa kuchokera kwa Mulungu. Iwo ukusowekera chidzudzulo chakuthwa. Ndipo pamene azibusa athu akhala ofewa kwambiri ndi olekerera monga agogo amuna ena okalamba kwa zidzukulu zawo, chilichonse chimene iwo amachita chimakhala chabwino. Ndipo iwo ali izo zanenedwapo mochuluka kuti Mulungu ndi Mulungu wabwino, mpaka iwo amayesera kuti amupange Mulungu kukhala agogo akulu olekerera. Ndimukuona. Koma iye siyali. Iye ndi Atate. Ndipo Atate achilungamo okonza. Ndipo chikondi nthawi zonse chimakonza. Mukuona? Chikondi chimakonza. Zilibe kanthu kayazipweteka bwanji. Icho chimakonzabe. Mayi weniweni amawakonza anake. Bambo weniweni amawakonza. Mukuona? Kati iwe ungokhala ofewa ndi olekelera ndi kumazilolera izo, ine ndinali kuwoloka pa chipika chakale tsiku lina ndi kutsikira tsidya lina, kapena chimene chimatchedwa chidzenje. Ndipo ine ndinalumphira pa chipika ichi kunja kwake, icho chimaoneka chabwino, maoneka ngati chipika chachikulu chakale cha mthundu. Koma pamene ine ndinalumphira pa icho, oh, gawo lalikulu la icho linanyotsokapo. Icho chinali chitavunda kwenikweni ndipo chitafewa. Ine ndinati, umondi mmene akukhalira a Khristu. Iwo afa mutchimo ndi mkulakwitsa nthawi yayitali mpaka asanduka olekelera. Iwo sakumakhala ndi kulemerera kulikonse mkomwe. Iwo sakudziwa kuti kugonjetsa kumatanthauza chiyani. Ndipo ine ndinayamba kuganizira za mutu uwu nthawi imeneyo. Kugonjetsa, kusunga moyo mwa iwe. Pamene moyo unachokamo, ndicho chimene china chifikitsa chipikacho kuchikhalidwe chimenecho. Mukuona? Ndipo izo zinapangitsa icho kuipa kuposa kale. Pamene icho chinali pa nthambi komwe kunali madzi. Ndiyeno apo, inu mukamtenga Khristu amene ayenera kukhala Khristu, akalola moyo wa Mulungu kuti uchoke mwa iye, ndicho muchitikira chimwemwe chotumikira Khristu ndi kumakhala muchalichi chimene zimenezo zikuchitika. Iye amavunda mwachangu pawiri. Kulondola, amakhala motsikirapo. Kotero ngati ife tikuyesera kuti titsatire uthenga wa ora, kapena mwina mwake gawo ili la uthenga, ife tiyenera tizikhala nthawi zonse mu moyo wa Khristu. Mukuona? Chifukwa ngati izo sizitero, iwe ungokhala ndi kumadziwa izo. Zinthu izi zimene iwe uyenera kuti uzizichita ndipo osazichita izo. Bible linati, iye amene adziwa kuchita bwino ndipo nkusachita izo. Kwa iye ndi chimo, ndiye iwe umadzakhala wolekelera, wovunda, pamene iwe walekanitsidwa kwa moyo wa Mulungu. Kotero limbikirani ndi zonse zomwe zili mwa inu, kuti muzikhala mu moyo wa Khristu, kuti inu mukhale obala zipatso. Ife tikuona mbado uno umene ife tili nkukhalamo, iwo ndi umodzi wa mibado yopambana kwambiri ya mibado yonse. Mbado wa mpingo wa Laodikaya uwu ndi wopambana kwambiri mwa mibado ya mpingo yonse, chifukwa iwo ndi kutha kwa nthawi ndi kulumikizana kwa muyaya. Ndipo ndiye ndi mbado waukulu ochimwa kwambiri. Muli chimo lochuluka mu mbado uno kuposa umene unayamba wakhalapo. Ndipo mphamvu za Satana zili nthawi zambiri zikumakhala zovuta kulimbana nazo kuposa mmene izo zinalili mu mbado uli wonse. Mukuona? Pano kumbuyo uko mu zaka zoyambirira Khristu amatha pakudzinenera kwake kokhala mpingo kukhala wa Khristu. Amakhoza kudulidwa mutu chifukwa cha izo. Iye amatha kuphedwa ndi kuchotsedwa mu mphawi wake ndi kupita kukakumana ndi Mulungu mwansanga. Koma tsopano mdani walowamo mu dzina la mpingo. Ndipo izo ndizonyenga kwambiri. Uno ndi mbado waukulu wa chinyengo. Nthawi imene Khristu anati mizimu iwiriyo idzakhala yoyandikana kwambiri mʼmasiku otsiriza, mpaka iyo ikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Mukuona? Kumbukirani, Khristu analankhula za anthu osankhidwa a tsiku lotsiriza. Mukuona? Iyo ikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Moyandikana kwambiri, anthu amakhala, anthu akhoza kukhala mwachiyero, moyera, osakhala ochimwa achigololo ndi oledzera ndi amabodza a njuga. Iwo akhoza kukhala pamwamba pa izo, ndipo nkusakhala nawobe iwo. Uno ndi mbado wa moyo. Moyo wa Khristu mwini. Pamene zipangizo za thupi lake zimene zinali mwa iye. Choyamba pansi pakulungamitsidwa, ubatizo wa mmadzi. Chachiwiri pansi pakubadwa kwatsopano kwa Wesley, kuyeretsedwa, kumene chimayeretsa. Ndipo chachitatu pansi pa ubatizo wa mzimu woyera, kukachiyika chida choyeretsedwacho mu utumiki. Mukuona? Mawa kuti kuyeretsa amatanthauza ndi mawu a Chigriki apawiri amene amatanthauza kuyeretsedwa ndi kuyikidwa pambali ku utumiki. Kuyikidwa pambali ku utumiki. Tsopano Mzimu Woyera umachiyika icho mu utumiki. Mukuona? Ndipo ife tikuzindikira pamene mzimu woyipa uchoka pa munthu, iwo umakayenda m'malo owuma. Izo ndi ndendende zomwe mpingo wachita a Baptist, a Methodist, iwo amene amakhulupirira mukuyeretsedwa. Ndiye Yesu anati, mzimu woyipa umene unatulukawo umabwereranso kuthupi la mpingo ili ndi kudzayipeza nyumbayo itakonzedwa, itasesedwa, moyera, makhala woyera, miyoyo yoyera, zonse zabwino. Koma kenako ngati nyumbayo sidzazidwa, silowedwa, ndiye iye amadzalowamo ndi ziwanda zina 7, oyipa kuposa mmene iye analili. Ndipo gawo lomaliza la malo awa ndika 7 kuyipa kwake kuposa mmene zinalili pa nthawi yoyamba. Iwo zikanakhala bwino akanangokhala achilutera kuposa mmene zikanakhalira kuti alandire kuwala kumeneko ndi kulephera kuti akutsatire iko. Chomwechonso ndi achipentekoste, mwaona? Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Nyumbayo yakonzedwa. Pamene ine ndinali kuyankhula ndi wina wake tsiku lina, ndinati, iwo amakhala osamalitsa kwambiri, ngakhale ambiri amagulu achiyero samatchula kuti Holy Ghost, Holy Ghost, chifukwa iwo adzizindikiritsa okha ndi achipentekoste pamene iwo achita zimenezo. Iwo amati Holy Spirit, mwaona? Kuopa kunena kuti Holy Ghost, chifukwa achipentekoste anthu amba amangoutcha iwo imene Baibulo limanena. Holy Ghost, mene Holy Spirit ndi Holy Ghost ndi chinthu chomwe chomwecho. Ma iwo amakhala osamalitsa kwambiri za izo. Iwo samafuna kuti azindikiritsidwe ndi anthu oyankhula malilime awo. Ndipo umenewo ndi Mzimu Woyera paokha. Mukuona? Chimachitika ndi chiyani zikatero? Pamene mdani amene anatuluka pansi pa kuyeretsedwa, amene anachapidwa akabwelera ndi kudzapeza nyumbayo kuti sinadzazidwe ndi Mzimu Woyera. Tsopano boma la mpingo lalumikizana ndi gulu la mipingo ndi mgwirizano wa mipingo ya mdziko. Ndipo ndi boma tsopano limene likulumikizitsa iwo ndi Chiroma Katolika ndi zonse za izo. Ndipo tsopano izo ndi zoyipa ka 7 posa mmene zinalili pamene iwo unkatuluka muchilutera. Apo ndi pamene munthu wautengera iwo. Ndiyeno tawuonani mbado wa mpingo wa Laodikaya utatha kulandira Mzimu Woyera ndi chidziwitso ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwa iwo. Ndiyeno ntchito za Mulungu nkumakanidwa ndi iwo ndi kumazitcha izo ntchito zoyipa. Ndiyena ngabwanji zimenezo? Apo ndi pamene Khristu akuyikidwa kunja kwa mpingo wake omwe, mukuona? Iye izo sizinamuonetse iye ali mu mpingo mpaka izo zitafika ku Laodikaya. Ndipo pamene iye anafika ku Laodikaya, iye anali atayikidwa kunja kwa mpingo wake, akuyesera kuti alowenso mkati. Tsopano taonani, kulungamitsidwa sikunamuyike iye mkati, kuyeretsedwa kunangomuyeretsera iye malowo. Koma pamene ubatizo wa Mzimu Woyera unabwera, iwo unadzamuyika iye mwa anthu. Ndipo tsopano iwo anamukana iye pamene iye anayamba kudzionetsera yekha kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iwo anamukana iye chifukwa iwo achita chipembedzo, ndipo Mzimu wa Ambuye sukugwirizana ndi chipembedzo chawo. Inu mukumvetsa tsopano? Izo iwo anamuyika iye panja. Ife sitikufuna kukhala ndi chochita chilichonse ndi zowerenga maganizo izi. Izo ndi za mdyerekezi. Izo ndi mbwebwe. Kapena mukuona? Iwo sakumvetsa. Maso ndipo osatha kuona. Makutu ndipo osatha kumva. Mukuona? Mulungu amangotsegula maso mmene iye akufunira. Iye amamuumitsa amene iye wamuumitsa. Iye amakhumba kutero. Ndipo amapereka moyo kwa iwo amene iye wakhumba kuwapatsa. Icho ndi chimene lemba linanena. Tsopano ife tikuona maora awa amene ife tilimo stage ino. Ndipo ife tikuona chimene izo zinali. Ndipo Mzimu Woyera ukudzudzula mbado umene unamutulutsa iye panja. Koma mu zonsezo, kodi inu munazindikira kwa iye amene agonjetsa? Ngakhale mu mbado wa mpingo wa chidziko oyipa uja, iye amene agonjetsa. Ife tikupeza apa kuti Mulungu nthawi zonse wakhalali nawo agonjetsi. Iye wakhalali nawo agonjetsi mu mbado uli onse. pakhala pali nthawi zonse, nthawi iliyonse, mu mbado uliwonse, wene wakhalapo pa dziko lapansi, Mulungu nthawi zonse wakhala ali ndi wina wake, amene Iye amayikapo manja ake, ngati mboni pa dziko lapansi. Iye sanayambe wakhalapo wopanda mboni, ngakhale nthawi zina mmodzi yekha, koma wina wake amagonjetsa, tsopano monga oyera akale. Ndipo munthu wabwino kwambiri wophunzira anali kunena litatsiriza zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Iye anati, Bale Branham, inu pokhala wotayipa, wofanizitsa kani? Anati, ndimotani mudzikoli muti mudzawike mpingo umenewo mu mkwatulo popanda kudutsa nthawi ya chisautso moyimira? Iye anati, inu mukuona, ngati icho chili choyimira, apo payenera kukhala, apo payenera, ngati pali choyimiridwa, pakuyenera kukhala choyimira, komwe choyimiridwacho chikuchokerako. Ndipo chilichonse chimene ine ndikunena, chimene chilichoona, chili nacho choyimira. Icho chili nacho choyimira. Inu muli ndi mthunzi. Po Bible linati, zinthu zakale zinali mthunzi wa zinthu zatsopano zili mkudza. Iye anati, koma tsopano inu mwatenga chipangano chakale ngati mthunzi. Tsopano iye anati, inu muchita nawo chiyani mpingo uwu? Munthu uyu amachokera ku munthu otchuka, mphunzitsi otchuka amene ali bwenzi wa pa mtima wanga, munthu wabwino kwambiri, ndipo iye ndi mʼbale wachikondi. Ine sindingalekeze kunena mawu amodzi omutsutsa mʼbaleyo. Ine sindingatero muli monse. Ngati Mkhristu, ine sindinganene kalikonse komutsutsa iye. Iye sagwirizana nane ine pa phunziro limodzilo, koma iye ndi mʼbale wanga ofunika. Ife timadya limodzi. Ndipo iye ndi munthu wokoma basi. Ine ndimatenga magazini ake, ndimawerenga zolemba zake, ndipo iye amalemba zina za ine ndi zina zotero. Ndipo ine ndatengapo mitu yambiri kuchokera pa zimene ine ndawerenga za zolemba zake. Ndamumvapo iye akunena. Iye ndi munthu wachikulire, koma iye sagwirizana nane basi. Ine ndimayamikira zimenezo zakuona mtima kwake, ngakhale iye samatero basi. Ena ongokankhidwa awa. Samangogwirizana ndi zilizonse zimene iwe ukunena. Iye amakhala ndi kumvetsa kwake, ndipo iye amayima ndi zimenezo. Ine ndikuyamikira zimenezo, ndipo iye ndi munthu wabwino. Ine sindine mphunzitsi kapena wophunzira mkomwe. Koma munthu uyu ali zonse ziwiri, mphunzitsi ndi wophunzira. Koma ine sindingagwirizane naye iye, chifukwa ine sindimaziona izo. Koma izo sizikukhudzana ndi chipulumutso, izo ndizokhudzana ndi kubwera kwa Ambuye. Iye amaona kuti mpingo uyenera kudutsa nyengo ya chisautso kuti udzayeresedwe. Ine ndimati magazi a Yesu Khristu anawuyeretsa mpingo. Kuona iwo sikusowa. Ine ndimakhulupirira kuti mpingo udzadutsa nyengo ya chisautso, kubwera mpingo. Koma mkwatibwi sadzatero. Kodi iwe ungasankhe mkazi amene iwe uyenera kumuyeretsa usanamukwatire? Kuona mkwatibwi wa Khristu ndi wopatulidwa, ndipo iye ndi wosankhidwa, ndipo iye ndi mkwatibwi wa Mulungu, mkwatibwi wa Yesu Khristu. Ndipo tsopano iye anati, kodi inu muzifanizitsa motani izo? Ngati mkwatibwi ameneyo adzapita iye asanadutse nthawi ya chitsauso. Inati, ine ndili ndi lemba limene likukuonetsani inu kuti mpingo uli mu nthawi ya chisautso. Ine ndinati, kawerengeni chisindikizo cha chisanu ndi chimodzi ndizo zonse, iwo uli pomwepo pansi pa nthawi ya chisautso. Koma fufuzani basi, izo zisanachitike mkwatibwi adzakhala atapita kale. Mukuona, iye ali mu ulemerero pa nthawi imeneyo, iye alibe kuyeretsedwa. Mukuona, iye amene akhulupirira pa ine ali nawo moyo osatha, ndipo sadzafika poweluzidwa kapena chiweluzo, koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Khristu anapereka lonjezo lakuti ife sitidzayima konse pa chiweluzo. Kotero mwa ulere iye anatenga malo anga mpaka kuti ndine mfulu kwa thunthu. Pamene ine ndakhululukidwa. Kodi iye angandichotsemo bwanji ile mu shopu ya pinyolo ndili ndi lisiti labwinobwino? Ngati zingatheke bwanji kuti iye ndi muomboli wanga, po wandichotsamo ine mu shopu ya pinyolo ndipo ogulitsayo nkumane nabe kuti ndine wake? Ine ndili ndi lisiti lochita kulembedwa. Amen. Mwaona? Lolembedwa ndi magazi a Yesu Khristu. Mugona, tsopano, zimenezo, apa ndi pamene ife tafika. Iye anati, tsopano inu mumutenga chotani, mumulekanitsa chotani mkwatibwi wosankhidwa uja yemwe inu mukumukamba tsopano, inu muzika motanizo pansi pa choyimira. Ine ndinati, mwakhoza. Ine ndinati, ndi izi apa. Tsopano mu Mateyu mutu wa 27 ndi ndimeya 51. Kati ife, ndilole ine ndingowerenga izi. Ndiyeno ife tizifeza izo bwinobwino. Ndiye ife tipeza ngati izo zinafaniziridwa kapena ayi. Ngati ali mkwatibwi wosankhidwa. Mateyu mutu wa 27 ndi ndimeya 51. Chabwino, ife tikuwerenga izi pa kupachikidwa kwa Ambuye wathu. Ndipo taonani chophimba cha mkachisi chinang'ambika pakati kuyambira pamwamba mpaka pansi. Tsopano limenelo linali lamulo. Lamulo linathera pomwepo chifukwa chophimbacho chimawalekanitsa osonkhana kuzipangizo zopatulika za Mulungu. Wansembe yekha odzozedwa amakalowa kumeneko ndipo izo kamodzi pa chaka. Mukukumbukira? Tsopano Mulungu ndi dzanja lake lomwe zindikirani kuyambira pamwamba mpaka pansi. Osati kuyambira pansi kupita pamwamba ndi mapazi 40 ena mutali. Zindikirani, osati kuyambira pansi kupita pamwamba, koma kuyambira pamwamba kupita pansi. Kuonetsera kuti izo anachita ndi Mulungu. Anang'amba chophimbacho pawiri, ndiye ngakhale aliyense ofuna, akhoza kubwera ndi kudzatenga za chiyero chake. Kuona? Chabwino, kuyambira pamwamba mpaka pansi, po dziko linachita chivomezi, po miyala inang'aluka, po manda anatseguka ndipo matupi ambiri a oyera amene anagona anauka. Ndipo anatuluka mmanda chitachitika chiukitsiro chake, anapita mu mzinda oyera ndipo anakaonekera kwa ambiri. Ndi amenewo osankhidwawo. Kwatibwi uja, si mpingo onse wa Chiyuda kuti unatulukira pa nthawi imeneyo. Onse ayiwo ankapanga nsembe yofanana. Onse ayiwo anali pansi pa mwazi okhetsedwa wa mwana wa nkhosa. Koma panali gulu losankhidwa. Ndipo gulu losankhidwa limenelo mwansanga pamene tochitikacho chinabwera, limene linakhulupirira kwenikweni izo ndimoona mtima. Tsopano ine ndikubwera ku mawu akuti kugonjetsa. Tsopano sungani chimenecho. Awa amene anali atagonjetsa kwenikweni moona mtima, akumapanga chopereka chomwecho chimene ena onse ayiwo amapanga. Koma moona mtima anagonjetsa zinthu za mdziko. Pamene chitetezero chinapangidwira molondola pa iwo, iwo anali mu paradizo kufikira sewero lija pa nthawi imeneyo. Pamene nthawi imeneyo inapangidwa, iwo anali atagonjetsa ndipo anali akupuma, akugona, mwaona? Matupi ambiri a iwo amene anagona mu fumbi, mwaona? Amagona. Tsopano ngati ife tikanakhala ndi nthawi, ife tikanabwerera mbuyo kwa Danieli. Amene Danieli wosankhidwa uja, amene anali atagonjetsa. Ndipo iye anati, tsekera bukulo Danieli, pakuti iwe udzapuma pa malo ako. Koma pamene kalonga adzabwera, amene adzayimirire anthu, iwe udzayima pa malo amenewo. Ndi izi apa. Danieli, neneli uyu wa Mulungu, anaona nthawi ya kumapeto ikubwera. Ndipo iye anati, Danieli, iwe udzayima pa malo ako pa tsiku limenelo. Ndipo apa iye anali atabwera osati Israeli yense, koma oyimira mkwatibwi wa Israeli. Tsopano Israeli yense sakutulukira mpaka chiukitsiro cha aliyense. Ndipo tsopano pakubwera kwa Ambuye Yesu, iwo amene akukukonda kwenikweni kubwera kwake ndi amene akukukhalira moyo iko. Pamene iye adzaonekera mu mlengalenga, mpingo umene unafa mwa Khristu udzauka, ndipo iwowo adzasinthidwa mkamphindi. Ena onse a iwo sadzadziwa kalikonse ka izo. Kumbukirani, anaonekera kwa iwo mu mzinda. Ngona, mkwatulo udzakhala monga chomwecho. Ife tidzaonana wina ndi mzake, ndipo ife tidzaona iwo. Dziko lonse sidzaona iwo. Iwo adzakwatulidwa ngati kupita kwa chinsisi. Tikudikilira nthawi imeneyo. Kenako nkudzabwerera pa dziko lapansi ku chisangalalo cha zaka chikwi chija. Kenako zaka chikwi, akufa onse sanakhale moyo kwa zaka chikwi. Ndipo kenako nkudzatulukira mchiukitsiro cha aliyense kumeneko, Israeli yense. Ndiponso taonani apo atumwi 12, mbadwa 12, onse akuyimiriridwa ndipo ife sinafikebe kwa izo panobe mwina mwake ambuye akalola ife tidzafika kwa izo muchipangano mene kuti makoma a yaspi aja ndi miyala kumi ndi iwiri zipata kumi ndi ziwiri maziko kumi ndi awiri zonse zomwe zikuyimiriridwa apa iwo ali pa mipando kumi ndi iwiri angelo atumike amasiku amenewo kuti akapereke chiweruzo pa iwo amene anakana uthenga wawo amen apo pakubwera ola lalikulu lija eya ndi tsiku bwanji ndi nthawi bwanji imene ife tili mkukhalamo mene ife tiyenera kufufuza mpingo tsopano ife timakamba za zinthu izi kuti zikubwera zimenezi tizidzabwere tsopano lero tiye ntibwerere mbuya apa ndipo tione tizifufuze tokha ndipo tione ngati ife tilidi mu chikhulupiriro tsopano tiye ntiyankhule za agonjetsi ochepa kwa mphindi pang'ono masiku a nthawi ya Nowa imene inafaniziridwa ndi Yesu Khristu kuti inali monga lero ine ndikuyenera kukhala ndi maminiti 10 tsopano ine ndikhala theka la ola ine ndikungoyamba kumene tsamba loyamba ine ndilumpha pang'ono ayiwo ngati ine ndingathe ndi kutenga chimene mu nthawi ya Nowa choyimira chalero yesu analozera kwa izo ndipo anati monga izo zinali mu nthawi ya Nowa chomwechonso zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu mu nthawi ya Nowa zidzakhalanso chomwecho mukudza kwa mwana wa munthu zindikirani apo panali dziko la chigumula lonse lija mwina mwake mamiliyoni a anthu analipo agonjetsi 8 anthu 8 anagonjetsa amene anali enieni agonjetsi enieni nali ana amuna atatu a Nowa ndi azikazi awo ndi Nowa ndi mkazi wake 8 anagonjetsa amene anakalowa mu chombo pa nthawi yoyikika kodi iwo anachita motani izo iwo amamvetsera mawu a Mulungu iwo sanapezeka ali panja pa chitseko iwo anapezeka mkati mwa chitseko oh abwenzi anga akondedwa musalole chitseko chimenecho chitsekedwe yesu anati monga izo zinali mu tsiku limenelo chomwechonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu dziko mwinu mbale chomwechonso zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu tsopano pali wina ati adzapezeke ali panja pa chitseko ambiri a iwo mwina anali ndi zolinga zabwino ndipo tsiku lina ngati zinthu zoterozo zidzachitika ife tidzakalowa ndi mʼbale Nowa chifukwa iye ndi munthu wabwino koma inu mukuona izo zinangotengera mkati 8 okha tsopano muganize zolimba tsopano ngati inu mukungogona makhala olekelera lowani mkati fulumirani msanga chifukwa chitseko chikhoza kutsekedwa nthawi iliyonse po nthawi zonse kwakhala kuli chombo mu chuma cha Mulungu kunali chombo mʼmasiku a Nowa chopulumukira anthu ake kunali likasa mʼmasiku a lamulo likasa la umboni masiku a lamulo iwo ankatsatira likasa ndipo pali mʼbado wachitatu tsopano monga nthawi ya Nowa nthawi ya Loti ndipo tsopano nthawi ino pali chombo tsopano ndipo chombo chimenecho sichipembedzo komanso sintchito zabwino zimene iwe ukuchita icho ndi mwamzimu umodzi Aroma 8:1 ife tonse timabatizidwira kulowa mu thupi limodzi muzochitika za ufumu umenewo ubatizo umodzi wa uzimu zilibe kanthu kayandiwe wabwino bwanji oyipa bwanji chilichonsecho umalowa mu ufumu umenewo mwa ubatizo wa mzimu woyera ukuona ndiyo njira yokhayo imene iwe umagonjetsera ndi onse omwe ali pansi pa magazi okhetsedwa omwe ali agonjetsi chifukwa iwe sungagonjetse pawekha ndi iye amene amakugonjetsera iwe iwe ukupuma kodi ine ndidzadziwa bwanji ndi iye mʼbale Branham kuti ine ndili mkatimo muone mtundu wa moyo umene inu mukukhala mungoyang'ana pokuzungulirani mungoona ngati iwo ukungokhalidwa mwa inu mosadzipangisa kapena kodi inu mumachita kulimbana nazo ndi kukokelera mwaona zikatero inu mukuchita izo koma musamayesere kuti muzichita izo kodi inu munayamba mwayeserapo eya musamatero zili ngati kuyika mkono wa mwana wang'ono mu mkono wa malaya inu mukuona iwo umangokhwepakhwepa mmenemo ndi china chilichonse mukuona yesu angathe kuchita izo vala chikhotho chako okondedwa yesu angathe kuchita izo Mkono waungono, umango kwepa kwepa mozungulira. Zima tengela dzanja lako lo kazi kika. Oh, ndine okondwa bwanji. Ine ndikoza kungo pereka dzanja langa kwa Atate ndikuti. Ambuye Yesu, ine ndikulepera kufika mmenemo. Ine munditandize ine. Mundiveke ine chikotocho. Ine enda siya kumayesera. Ingo musiani iye kuti azichita izo. Gona, kati mwana wangonoyo apitiliza kumayesera. Oh, ine ndita kuchita izo. Ine ndita kuchita izo. Ipo iye, akungo pezeka paliponse. Yesu angate kuchita zimenezo. Iruso simungate. Ine enso sindingate. Kumangati ife, tita gwiri tsitsa ndi kumulola iye kuti azichita izo. Kungo zipeleka kwa iye, apa ambuye ndine ndilipano. Basi, mungo ndisiya ine ndisakale kantu. Ine ndikuzipeleka. Inu mwige dzanja langa pa malo enera. Ndicho chigonjetso. Ndiko kugonjetsa. Chinthu chimene inu mukuyenera kuchigonjetsa ndi inu eni. Maganizo anu. Chinthu chanu. Ndipo mudzipereke nokha kwa iye. Iye anakugonjetserani inu. Iye amaidziwa njirayo. Ife sitikuidziwa. Koma munthawi ya Noa analipo agonjetsi 80. Ndipo awo ndi amene anakalowa. Iwo anagwiridwira mkati. Tsopano taonani abwenzi. Ine ndikukhulupirira iwo akujambula izi. Ipo ngati izo zili pakanema kapena osatitere mundikhulukire ine. Tepi. Chilichonse chimene inu mukuchita. Amene akumvetsera tsopano. Kapena amene atadzamvetsera zikatha pano. Ola latha kwambiri. Po inu muli ndi cholinga chabwino. Koma mugwiridwire mkati. Tsopano musalimbane nazo. Si amene afuna kapena iye amene athamanga. Koma Mulungu. Mungo musiya Mulungu, mungo dzipereka nokha kwa iye ndi kumapitirira kuyenda. Ichi khulupiriro changwiro, chokhutitsidwa kuti chimene Mulungu analonjeza, iye ndi okhoza kuchichita. Osati kujoina chipembedzo chimodzi, chipembedzo china, kuthamangira izi, izo kapena zinazo, kuyesera izi. Ingo dzipelekani nokha kwa Mulungu, ndipo muziyenda ndi iye, mwamtendere, mwakachetechete, mosasokonezedwa. Ingo pitirirani kumayenda ndi iye. Ukonkulondola. Ndicho chimene ine ndinamuuza mbale watu amene anali zinamusokonekera. Ngona, ingo dzipelekani kwa iye. Iye ali pano. Iye amene akudziwa zimene inu mwachita ndi chimene chinapangitsa kuti inuyo mudzakhalepo. Ndikumachita mwanjira iyi ndi zonse izo. Iye amadziwa zonse za inu. Ndipo tsopano iye wangokuuzani inu choti muchite. Tsopano ine ndinati inthu chokhacho chimene inu muyenera kuchita ndi chakuti Mungu pita mukachite izo. Kachitidwe kake, mukaiwale zonse zakale. Muzikaenda, muzikakhalira moyo za mtsogolo. Mulemerero ndi pamaso pa Mulungu. Agonjetsi 80. Masiku a nthawi ya Danieli, kunali agonjetsi 4. Amene anakhoza kuima yesero la moto ndi mkango. Tsopano ife, timayembekezeredwa kuti tiziyesedwa. Ilo ndi phunziro labwino kwa wanga, mbale wanga kumbuyo uko nayenso. Iye amene adza kwa Mulungu, ayenera poyamba ayesedwe. Kuyesedwa ndi chiyani? Ndi mawu. Ndiko kuyesa kwa Mulungu. Inu mukukhulupirira zimenezo? Iye amene adza kwa Mulungu, ayenera kuyesedwa. Izo zimangoonetsera mwana weniweni. Kenako, mwaona. Kuyesedwa. Ndipo pamene yeselo libwera, iwe sungagonjetse pokhapo-khapo ngati pali yeselo laperekedwa kwa iwe. Ndipo pamene yeselo liperekedwa, ndilakuti aone ngati iwe ugonjetsa kapena ayi. Ndipo Yesu anati kwa iye amene agonjetsa, yeselolo. Yeselo ndi chinthu chachikulu chimene chinayamba chachitikapo kwa iwe. Ile ndikukhulupirira izo zinalembedwa mulemba. Petro ananena kuti mayesero athu ndoyenera mochuluka kwa ife. Posa golide wa ntengo. Nthawi yoyesedwa. Iwo ndi umboni umodzi wabwino kwa ife. Kuti Mulungu ali ndi ife. Pamene ife tiyesedwa. Pakuti ana onse a Mulungu amayesedwa ndi kuyezedwa. Ndipo Daniele, Mamuna, Neneli, Shadrach, Meshach ndi Abednego. Daniele anali Neneli. Ndipo uwo unali usinkhu wa mpingo mu tsiku limenelo. Ine ndikutanthauza mkwatibwi. Pali mipingo yambiri, pafupifupi 2 milioni aiwo anapita kumeneko. Koma uko kunali, uwo unali usinkhu wa mgonjetsi. Ndipo agonjetsi amenewo anayikidwa pa yesero. Po mgonjetsi aliyense amayenera kuyikidwa pa yesero. Ndipo pamene Yohana ati inu mubweze chimene mawu akunena kapena muponyedwa mu ng'anjo ya moto. Yohana kana chilichonse koma mawu. Ndipo pamene Danieli anapatsidwa yesero
kuti abweze chimene mawu ananena kuti iwo azisamira moyang'ana kukachisi monga Solomoni anapempherera ndipo iye adzawapulumutsa iwo ku zinthu zonse. Mulungu akanadzamva kuchokera kumwamba ngati iwo akanadzatsamira akadzayang'ana molunjika kukachisi ndi kupemphera. Ndipo anati ngati munthu aliyense adzapemphera masiku akuti, ndipo ife ndi a Medopezia mmene sili masintha kapena kuwakonza malamulo athu, munthu ameneyo adzaponyedwa mu dzenje la mikango. Iwo anamtchera nsampha iye, ine ndikukhulupirira kuti mneneri ameneyo amadziwa zimenezo. Koma iwo anamtchera iye msampha, iye anayenda modzichepetsa. Pamene inafika nthawi yoti iye apemphere, nthawi imeneyo iye amadziwa kwawo ku Yerusalemu kunali nsembe imaotchedwa pa guwa. Danieli samaopa akazitape awo, anakwezera mmwamba makatani ndipo anaponyera mbuyo zotchingira, ndipo anagoda pansi pa mawondo ake, ndipo anakwezera manja ake mmwamba kwa Mulungu ndipo anapemphera. Bwanji moyo kapena imfa, iye anali ndi chigonjetso. Ndipo chotero chigonjetso chochuluka kwambiri mpaka mikango sinathe kuwadya iwo. Iye anagonjetsa Shadrach, Meshach, Abednego anali ndi chigonjetso chochuluka mpaka mkango, mpaka moto sunathe kuwaotcha iwo. Inu mukudziwa chigonjetso ndi chinthu chovuta kuchiotcha kapena kuchidya kapena chilichonse, mukuona. Chotero iwo anali nacho icho. Ine ndikhoza kutchula munthu wina masiku a Loti, Yesu ananena za izo. Kunali atatu okha amene anagonjetsa, Loti ndi ana ake akazi awiri. Osati ngakhale mkazi wake sanagonjetse, iye ananyamuka nawo, iye ndi choyimira. Tikanakonda ife tikanakhala ndi nthawi amene tisati angatha tsopano, mukuona. Iye anachita zabwino, iye ananyamuka. Tsopano ine ndiyenera kupereka ichi kwa inu, ndi chabe. Ambiri a inu munanyamuka inunso, ambiri a inu munazisiya zinthu izi kuti mudzatenge mayimidwe anu. Inu mutatha kuzifufuza izo kudutsa lemba, ndipo munadzapeza kuti izo ndi zolondola. Inu munaona kutsimikiziridwa kwa Mulungu wamphamvu zonse, osati ndi ena mmene wina wakananena kukhala chitsimikizo mmene Baibulo linati chikanadzakhala. Ndipo apa icho chikuchita izo. Inu munaona kuti icho chinali choonadi. Kotero inu mwakonzeka kuti muchoke ku Sodomu, muchoke ku chipembedzo, muzisiye zinthu zokumangirirani inu kukachikhulupiriro ndi kuti mumutsatire Khristu mwa Mzimu Woyera akutsitsimikizira yekha mwa mawu olembedwa a Mulungu. Mwakulankhula kwina, inu munatenga Baibulo malo mwa kachikhulupiriro, inu mwauyambapo kuti muzimutsatira. Chabwino, mkazi wa Loti anachita chinthu chomwecho inu mukudziwa. Iye ananyamuka kuti azipita ndi Loti kumutsatira mwamuna wake, ana ake, okondedwa ake. Koma izo munalibemo mu mtima mwake, iye amalikondabe dziko lapansi. Kotero ndizotheka kuti iwe ukhoza kuyambapo ndipo komabe ndikukhala nalobe dziko mwa iwe, mukuona. Iye sanagonjetse mkomwe, ndipo ngakhale analikale pa nsewu, izo potsiriza zinamuchotsapo iye. Iye amafuna kuyang'ana kumodzi kwa kukulu kotalika kotsiriza kuja. Apo ndi pamene iye anakodwera. Musati muziyang'ana mbuyo mpang'ono pomwe, musamakhale ndi zokhumba, muzingopitilira kumayenda. Muyike malingaliro anu pa Kafri, ndipo mukhale mukuyendabe kupita kwa Khristu. Mukuona, iye anauyamba ngati mgonjetsi, koma iye sanagonjetse konse. Iye anasiya chipembedzo. Iye anatero, iye anatuluka kuchoka mu Sodomu ndi Loti, koma iye ankafuna kuti abwererenso kuti azikadula tsitsi lake. Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza, mukuona. Iye ankayenera kuti abwererenso, iye sakanakwanitsa basi kupirira nalo yesero. Iye ankayenera kuti ayang'anenso mbuyo kuti aone zomwe ena onse aiwo anali kuchita. Inu mukudziwa ine ndinali ndi abwenzi ena abwino kumusi uko. Ndipo kuonjezerapo, izi zikhoza kungokhala pang'ono chabe kusuntha kwa kung'ono. Ine sindikudziwa ngati zingakhale zolondola kapena ayi. Ine ndangotenga mawu a munthu uyu aizo. Ngakhale iye ali mwamuna wanga, komabe abusa ako ndi amuna ako kuyankhula mwa uzimu. Inu mukuona. Tsopano kaya ndizoona kapena ayi, ine sindikudziwa mwina mwake iye vumbulutso lake siloona. Ndiye ngati iwe sukukhutitsidwa mwangwiro, iwe sukudziwa mwangwiro kuti izo ndi mawu a Mulungu, ndiye iwe sungathe kupita, mukuona. Iwe uyenera kukhala wogulitsidwa kwenikweni, iwe uyenera kuti uzidziwa. osango nena kuti chabwino ndaona ena akuchita izo ine ndaona chizindikiro ine mukudziwa Israeli anauyamba ine ndikoza kunena chinthu chomwecho ndi kuchibweretsa icho pano iwo anauyamba 2 million amphamvu ndipo anadzasirizira ndi amuna awiri londola iwo anaona ntchito za mulungu iwo anaona maonetseredwe a mzimu iwo anaona zozizwitsa zazikulu za mphamvu zikuchitidwa uko ku Igupto ndi chilichonse ndipo anauyambapo koma izo sizinali mu mtima mwawo iwo sanagonjetse iwo anangotuluka ndipo Yesu anati ndipo iwo anafera mu chipululu ndipo anafa mwamuyaya modzi aliyense wa iwo anafa izo zikutanthauza kusiyana kwa muyaya modzi aliyense wa iwo anavundira mu chipululu koma kunali amuna awiri Yoswa ndi Kalebu ndipo pamene izo zinadzafika pa chionetsero zolepheretsa zinali zazikulu kwambiri mpaka iwo anaoneka ngati ziwala kumbali ya iwo Yoswa anafuula ndi Kalebu ndipo anati ife ndi okhoza kuchita izo bwanji Mulungu wanena chomwecho kwa iwo anali agonjetsi iwo anagonjetsa iwo anali iwowo amene anachita mwayi kuchokera pa mgwirizano wonse wa ukulu wa anthu uja anatenga mkwatibwi weniweni osankhidwa kupita naye ku dziko lolonjezedwa Yoswa ndi Kalebu pa mzere wa patsogolo kunja uko ngati akulu ankhondo awiri anawatsogolera iwo mpaka pa mtsinje ndipo anawoloka mtsinjewo anapita ku dziko lolonjezedwa chifukwa chiyani iwo anakhulupirira mawu zinalibe kanthu kuti zinali chiyani kenako anauka Datani Datani kana anauka ndipo chomwecho ansokora ndipo iwo anayesera kunena kuti munthu uyu akuyesera kuzipanga yekha wapamwamba pa ife tonse iye ndi woyera kwambiri kuposa ena onse a iwo Mulungu atatha kumutsimikizira kwathunthu munthuyo iwo anati ife tingoyambitsa gulu la anthu ndipo ife tipanga ichi icho kapena china ndipo ife tipanga mabungwe athu ife titero ndipo iwo anafa ndipo anaonongedwa koma amuna amenewo anali ndi mawu aja ambuye po iwo anakhala ndi iwo po iwo anakawoloka si iye amene amayamba iye amene amamalizitsa ambiri amayamba liwiro koma pamakhala mmodzi amene amakamalizitsa iwo padzakhala machali chambiri oyamba magulu ambiri a anthu padzakhala gulu limodzi lidzamalizitse amenewo ndiye agonjetse tsiku la Loti inde iye ankayenera kukhala ndi kuyang'ana m'mbuyo kumodzi kotalika kuja o ine ndikumusiya wakuti ndi wakuti kumusuko nthawi zabwino zija zimene ife timakhala nazo ine sindidzayiwala konse izo ndipo iye anagwidwa anatsekeredwa panja monga izo zinali m'masiku ano iye anatsekeredwa panja popanda chifundo po iye anafa ndipo chulucho chikadali uko mpaka lero iwo amati ine sindikudziwa iwo ukhoza kunyema kachidutswa kaicho ndipo icho chimeranso pilala cha mchere inu mukadzachiona chithunzi chija cha Sodomu ndi Gomora inu mudzaona chipilala chenicheni cha mchere chimene chinayima kumeneko tsopano pali kusiyana pakati pa chipilala cha mchere ndilawira moto ngona iwo uyenera kutembenukira mbali imodzi eya zindikirani munthawi ya yohani mbatizi kunapezeka sikisi amene anagonjetsa mibado yonse iwo akhala ali nawo agonjetsi munthawi ya yohani anali nawo sikisi amenewo anali yosefe ndi mariya zakariya ndi elisabeti simeoni ndi ana mwamuna ndi mkazi mwaona yoyimira khristu mpingo ona zindikirani izo zimayambira kwa munthu wachilengedwe ayi mo yosefe munthu wachilengedwe yosefe anali chiyani iye kalipenta kenako wansembe anali chiyani iye mukuona tumiki mu nyumba ya ambuye zakariya ndipo kuchokera kumeneko kupita kwa simeoni neneli ndi mneneli wamkazi mukuona kulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera amen kodi inu simukuziona izo mangwiro sikisi anagonjetsa ena onse a iwo amapereka nsembe yawo ndi chilichonse koma awa anali osankhidwa iwo anagonjetsa zindikirani mbadwa wa mpingo uliwonse mwewo amagonjetsa pamene iwo mwana wa mwamuna aliyense kuchokera mu mbadwa mpingo uliwonse akagonjesa yesero la mbadwa umenewo. Ine ndili nayo malemba apa. Ine sindikuganiza kuti ife tili nayo nthawi kwenikweni kuti tipange izo. Maife tikudziwa uliwonse wa mibadwa ya mpingo. Modzimodzi tsopano izo zili ngati wina wake amene ali mwaona. Monga ine ndinanena poyambirira, iwe umabadwa wogonjetsedwa. Ndipo kubadwa kumeneko sikungakubweretse iwe kumoyo, chifukwa iwe umabadwa wogonjetsedwa. Ndipo iwe umadzakhala ku dziko logonjetsedwa, pakati pa anthu ogonjetsedwa, pakati pa tizikhulupiriro togonjetsedwa, zipembedzo zogonjetsedwa. Iwe umayenera kubwera ku chigonjetso mwa njira ina yake. Izo zili chimodzimodzi ngati kakombo. Mene ama kakombo, ine ndikuganiza ndili modzi la maluwa okongoletsetsa amene alipo. Ine ndimakonda kwambiri kakombo wa kala wopambana uja ndi kakombo wa mudziwe. Ine ndikuganiza palibe chilichonse chokongola ngati kakombo wa mkulu wa mudziwe. Mumamutcha iye kakombo wa madzi. Mene iye amaonekera. Tsopano kodi iye amachokera kuti? Iye amakhala kambewu kakang'ono pansi, pansi kwa dziwe la matope lonyansa. Ndipo kambewu kakang'ono ako, apobe kukongola konse kumene kuti kudzawale mwa iye, kumakhala mwa iye nthawi imeneyo, pamene iye ali mʼmatope amenewo. Koma iye amayenera kumenyera tsiku ndi tsiku, podziwa kuti pali china chake, mumakhala mwakuda, mumakhala monyansa, mumakhala mwa matope. Mumakhala mwa ziphala za thope. Muziphala za thope izo, mene iye kukhalamo, mabe amamenyera njira yake, kudusa muthopelo monyansa ndi madzi ndi malo okhathamira, mpaka ilo limatulutsa mutu wake pamwamba mukuwala, ndi kuonetsera mene chinabisidwa mwa iye nthawi yonseyo. Ine ndikuganiza ameneyo ndiye mgonjetsi. Amene nthawi ina anali mutchimo. Nthawi ina ankachita zinthu zimene zinali zolakwika. Musadandaule za izo tsopano. Nthawi ina ankachita zinthu zimene zinali zolakwika. Ndiye tsopano muyang'aniranji mbuyo mudziwe kachiwiri. Ngona, onani inuli. Mulungu mwakukonzedweratu kwake. Mwaona, anayibweretsa mbewu iyi kumoyo. Ndipo iyo ikudzika nkhayokha, mwaona, kubwera kukuwala. Ndipo tsopano pamwamba pa zonse izo, iyo yagonjetsa. Mukuona, iyo simadzionetsera yokha pansi apo, iyo ikudzuka kuti idzadzionetsere yokha. Inunso simunatero mulanu, chimo lanu, ndi chigololo, ndi chilichonse chimene inu mmakhalamo. Inu simunkaonetsera chilichonse. Koma inalipo mbewu mmenemo. Ndipo iyo inapeza mwayi woti idzikankhire yokha mukuwala. Ndipo tsopano inu muli mukukhalapo kwa Yesu Khristu ndi kuwala kwa mwana. Izo zinatulutsa chimene inu munali kwenikweni pachiyambi. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Inu munakuona kuwala. Inu munabiriwira. Inu munautsegula mtima wanu. Ndipo tsopano inu kakombo. Inu mukukumbukira ulaliki wanga wa kakombo, pusa kakombo, mene iye amavutikira. Ndipo komabe, kodi iye samazipota. Ndipo komabe, Solomoni muulemelero wake onse, sanavekedwe monga mmodzi wa awa. Iye, tengana ndipa iye. Iye amakhala okonzeka kuti abe, iye samadzitengera yekha kalikonse. Kakombo samalabadira kalikonse ka iye mwini. Kodi iye amachita chiyani? Iye amaponyera kukongola kwake panja moyo wake kuti ena athe kuuona. Moyo wake umaonetseredwa panja kuti ena akathe kuona ulemerero chomwe chili mwa iye, chimene chinali mwa iye mʼmatope amenewo. Tsopano iye ali pamwamba, ameneyo ndiye mgonjetsi. Iye wagonjetsa matope, iye wagonjetsa zinthu za mʼdziko. Kwa tsopano iye mwa ulere akudzipereka yekha. Aliyense akhoza kumuyang'ana iye, moyo wake inu simungathe kuloza chala pa iye. Mukuona, iye ndi mgonjetsi weniweni. Inu simungathe kunena kanthu za iye tsopano kuti iye anatuluka mʼmatope. Koma iye sali mʼmatope tsopano, iye ali pamwamba pa iwo. Amen. Inu tsopano simungaloze mbuyo chimene iye anali. Iye ndi chiyani tsopano? Iye ali pamwamba. Kenako njuchi zimabwerapo ndikuti, ameneyo ndi mafuta onunkhira abwino. Ndikukhulupirira ndipita ndipo ndikatenga gawo langa. Iye amangodzitsegula mtima wake, kazibwerani tsopano. chabwino. Chilichonse chimatenga kuchokera mwa iye. Mukuona? Iye ndi mbusa wenu weni. Iye amaonetsera ulemerero wa Mulungu. Ndipo taonani kumene iye akuchokera. Iye anachita kugonjetsa kuti achite zimenezo. Nthawi ina mwamunayo kapena mkaziyo anali wang'ono ndi wooneka bwino, wokongola. Iwo anali ndi mayesero ambiri woti adutsemo. Maiwo anagonjetsa izo, mukuona? Iwo anagonjetsa. Tsopano iwo akuonetsera kukongola kwenikweni kwa Khristu mumoyo wawo. Zindikirani, kuonetsera kudutsa mmatope. Yesu anatipatsa ife chitsanzo mmene tingachitire izo. Tsopano ife tikufuna kudziwa mmene tingagonjetsere. Yesu anatiuza ife mmene tingachitire izo. Kuona, kudzichepetsa. Anadzimangira yekha, anatenga chopukutira ndipo anasambitsa mapazi a ophunzira ndipo anawapukuta iwo. Mulungu yemweyo wakumwamba anadzichepetsa yekha. Ife sitinafuna kuti tichepetsedwe, ndicho chifukwa chake akazi samafuna kuti tsitsi lawo lizikula, mukuona? Chifukwa chimene iwo samafuna kuvala monga madona ayenera kuvalira, monga amuna samafuna kutero, mwaona? Ndi chinthu chomwecho, iwo samafuna, iwo amanyozeka. Ma Yesu kawiri, penyani yemwe iye anali. Ukulu, ine ndinena china chake. Ukulu umadzichepetsa okha. Ukulu umadzichepetsa okha. Ukulu. Ine ndakhalapo nawo mwayi wopeza wokumana ndi anthu ena otchuka. Ndipo ndi anthu awa amene amakhala ndi tizovala tosinthira ndi masenti 50 mtumba mwawo akuphokosera. Uyo ndi munthu amene amaganiza kuti iye ndi wina wake pamene iye si kanthu. Koma ine ndinayimapo pafupi ndi anthu otchuka. Ine ndikutanthauza anthu otchuka okhala ndi malaya azigamba mmikono mopindira. Iwo amakupangitsa iwe kumaganiza kuti iwe ndiwe munthu otchuka. Mukuona? Ukulu ndikudzichepetsa. Musayiwale zimenezo mpingo. Ukulu umafotokozedwa mukudzichepetsa. Osati mmene ungakhalire wabwino. Ine sindikutanthauza kukhala wauchisi. Tsopano, ine ndikutanthauza odzichepetsa mu mzimu. Mukuona? Ine sindikutanthauza kungotenga kutuluka osachapa ndi osasamba. Izo inu muzichita zimenezo, inu mukudziwa zimenezo. Mukuona? Koma ine ndikukambaza kudzichepetsa. Kudzichepetsa kwenikweni. Osati china chake chongovala, china chake chimene chili. Ngo ndiko kudzichepetsa kwenikweni. Yesu anatiuza ife mmene tingachitire izo. Iye anagonjetsa. Kutanthauza, kugonjetsa, kumatanthauza kupambana yesero mukulondola monga wera onse akale ankachitira, monga Yesu anachitira pakati pa adani ake onse. Iye anapambana yesero. Chilichonse iye amayesedwa nacho, iye amapambana icho. Nkhope yomwe yamatenda ndipo iye pokhala Mesiya, iye anawachiritsa iwo. Nkhope ya imfa, iye anayibweretsanso iyo ku moyo. Nkhope ya Calvary, imfa yake yomwe, iye anayigonjetsa iyo podzipereka yekha. Bwanji ndi mawu. Anati, inu muononge kachisi uyu, ndipo ine ndidzamudzusanso iye mʼmasiku atatu. Mawu ananena chomwecho. Kuona? Ndipo pamaso pa imfa, iye anayigonjetsa iyo. Iye anayigonjetsa imfa. Pamaso pa Gehena, iye anapambana Gehena, ndipo anagonjetsa Gehena. Inde. Maso pa manda, iye anagonjetsa manda. Bwanji, onsezo mwa mawu ndikudzichepetsa. Oh my. Ndi ameneyo munthu weni. Ndi uyo amene ayenera panga chitsanzo chanu. Mukuona? Iye anagonjetsa chilichonse. Anagonjetsa izo. Taonani, yeselo linali la iye. Inu mukudziwa zimenezo. Bible linati, iye anayesedwa mu nsonga zonse monga ife komabe wopanda tchimo. Iye anayesedwa ndi kumwa, iye anayesedwa ndi akazi, iye anayesedwa ndi chilichonse chimene akanayesedwa nacho. Iye anayesedwa ndi chilichonse chimene ife tili. Iye anali munthu. Ndipo komabe iwe sukanaloza chala pa iye. Inde bwana. Gonjetsa kumatanthauza muzindikira mdierekezi mwili yonse ya njomba zake. Anthu ambiri amati kulibeko mdierekezi. Ilo ndi lingaliro chabe. Inu musamakhulupirire zimenezo. Alipo mdierekezi weniweni. Iye ndi weni weni basi monga inu muliri kapena aliyense. Mdelegezi weni weni ndipo inu muyenera kumuzindikira iye kweni kweni. Inu muyenera kudziwa kuti iye ndi mdelegezi. Ye nthawi yomweyo imene inu munga muzindikira iye ndi kudziwa kuti iye ndi mdelegezi. Ndipo iye akulimbana ndi inu. Ndiye kuti inu mumugonjetse inu muyenera kuzindikira kuti Mulungu mwa inu ndi wamkulu ndi wamphamvu posa mmene iye alili. Kuti uyo amene ali mwa inu wamugonjetsa kale iye. Ndipo mwa chisomo chake inu simuli woti mungafanizidwe ndi iye. Amen. Apo pamakhala kugonjetsa kwenikweni pamene inu mumuzindikira. Inu mumayang'ana mbuyo ndi kuti ine ndikuchita ichi ndipo ine ndikuchita icho. Zikatero ayi inu mwagonjetsedwa. Koma palibe kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu. Amene sayenda monga mwa thupi koma monga mwa mzimu. Zikatero iwo mazindikira kuti iwe wagonjetsa. Ndipo iwe umadziwa kuti iye ndi mdierekezi. Iwe sunganene kuti ine ndikudwala. Ndipo ine sindikukhulupirira kuti ndi nthenda. Oh inde. Iyo ndi nthenda. Iwe uli ndi kansa, iwe usakhulupirire kuti iyo ndi kansa. Iyo ndi kansa. Koma kumbukirani, wamkulu ndi iye amene ali mwa inu, kuposa iye amene ali mudziko. Iwe uyenera kuzindikira kuti mzimu woyera umene uli mwa iwe unagonjetsa kale chinthu ichi. Ndipo iye ali mwa inu, ndipo inu mukhoza kugonjetsa mwa iye. Izo ndithudi ndi za nzeru. Izo ndende mmene lemba linalembedwera kugonjetsa. Ine ndiyenera kuti ndifulumire, ine ndatsala ndi maminiti 45 tsopano. Ine ndithudi nthawi ikundithera tsopano. Zindikirani kugonjetsa. Mulungu amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa amene ali mwa iye. Mulungu wa mdziko si wamkulu ngati Mulungu wakumwamba amene ali mwa inu. Palibe mdima wochuluka umene ungayime mukupezeka kwa kuwala. Tsopano mdima sungathe kuyima mukupezeka kwa kuwala. Ine sindikusamala kuti uli mdima otani kuwala kuzimitsa iwo. Iwo sungayimepo ulemelero. Koma inu mutenge mdima wochuluka mmene inu mungafunire ndipo mudzayesere kuyima pafupi ndi kuwala nthawi ina muone zomwe zimachitika. Uyo ndi amene ali mwa inu ndiye kuwala ndipo amene ali mudziko ndi mdima. Kotero kuwala watsimikizika kuti kumagonjetsa mdima ndipo munthu amene ali mwa Khristu ndipo akudziwa kuti wagonjetsa zinthu za mdziko. Amen. Izo zilibenso chomangirira kwa iwe mkomwe. Ndiwe mfulu ukuyenda mukuwala monga iye ali mukuwala. Ndipo magazi a Yesu Khristu amatiyeretsa ife kutchimwa lonse. Ndipo ife timakhala ndi chiyanjano wina ndi mzake. Ndi zimenezoto. Iye amene ali mwa inu ndi wamkulu kuposa iye amene ali mdziko. Tsopano ngati inu mumayang'ana mbuyo ndipo inu nkumatsutsidwa ndiye kuti inu mukanali mdziko. Koma ngati inu mukukhala pamwamba pa zimenezo ndiye kuti iye amene ali mwa inu wakutsogolerani inu pamwamba pa mdimawo. Monga kakombo iye amakhala pamwamba pa mdima wa matope. Iye amakhala pamwamba pa mdima wa madzi a matope. Iye amakhala mukuwala akuwalitsira kukongola kumene kunayikidwa mwa iye asanachoke mmatopewo. Amen. Tsopano ine ndikumvelera ngati mkhristu wofuula mmene chinali uko ndi Mulungu pachiyambi chinakankha njira yake mpaka chinadutsa chinakagonjetsa. Icho chinagonjetsa chigoba. Icho chinagonjetsa matope. Icho chinagonjetsa madzi. Icho chinagonjetsa chilichonse. Ndipo chinali mgonjetsi. Ndipo chinawalitsira kukongola ndi ulemerero wa Mulungu. Umo ndi mmene wokhulupirira aliyense amachitira. Umo ndi mmene Noa anachitira. Umo ndi mmene Loti anachitira. Njira yake ndi imeneyo. Taonani nyansi zimene iye analimo. Umo ndi mmene Mose anachitira. Umo ndi mmene Yoswa anachitira. Umo ndi mmene Danieli anachitira. Umo ndi mmene Shadrach Meshach anachitira. Umo ndi mmene Yohani Mbatizi anachitira. Zakariya, Elizabeth. Umo ndi mmene Simeoni. Umo ndi mmene Ana. Mmodzi aliyense wa iwo anachitira. Iwo anagonjetsa matope amene anali uko powazungulira. Iwo ndipo anayikidwa mwa iwo. Anatukula mutu wawo pamwamba pa chinthucho ndipo anawalitsa ulemerero wa Mulungu. Icho ndi chimene Mkhristu weniweni amachita. Kumbukirani, Yesu anamusonyeza iye mmene izo zimachitikira. Masiku 40 akuyesedwa, iye anayesedwa kuposa munthu aliyense amene akanayesedwapo mu mayesero a Yesu Khristu. Penyani, iye anatisonyeza ife mmene izo zimachitidwira. Tsopano ine nditseka mu maminiti pang'ono chabe. Taonani, iye anatisonyeza ife mmene izo zimachitidwira. Kodi iye anachita motani izo? mamawu, umondi mene iye anachitira izo, kuti iye anali mawu. Ndipo Yesu anati, ngati inu mukhala mwa ine, ndipo mawu anga mwa inu, inu mwabwerera ku mawu aponso. Mawu alonjezo. Kodi mawu alonjezo ndi chiyani kwa Mkhristu aliyense? Wamkulu ali iye amene ali mwa inu, posa iye amene ali mudziko. Ndiye ine ndingagonjetse bwanji, osati ineyo. Mamawu amene ali mwa ine, mawu ndi Mulungu. Zikatero, ine ndigonjetsa zinthu za mdziko, chifukwa izo zikhala mawu mwa ine. Ngati inu mukhala mwa ine, mawu anga mwa inu, ndiye mungopempha zimene inu mukufuna. Muzingopitilira kumakankha, inu mukupita pamwamba. Motsimikiza basi monga chilichonse mukuona, inu mukuyenera kubwera pamwamba. Masiku 40 ake amayesero, ndi mawu a Mulungu iye anagonjetsa. Ine ndikufuna kuti ndifotokoze china chake apa kwa maminiti pang'ono. Satana anapanga ziwembu zazikulu zitatu pa iye muyesero limenelo. Penyani, izo nthawi zonse zimakhala mu zitatu izo. Musaiwale zimenezo, mukuona. Iye anapanga ziwembu zazikulu zitatu, kuyambira chapamwamba mpaka chotsikitsitsa. Iye anayesesa mwakukonza kwake kuti amugonjetse iye. Iye anali mawu. Amen. Kodi iye anagwiritsa ntchito chiyani? Iye mwini, mawu. Menya kwakukulu kutatu kwa Satana, kapena ziwembu pa iye. Iye anakumana nazo izo ndi mawu. Menya kulikonse, iye amakwanitsa izo ndi mawu. Penyani zitsopano, kuyambira chapamwamba mpaka chotsikitsitsa. Choyambirira chimene iye anapangirapo chiwembu chake kuti agwiritse ntchito mphamvu yake yaikulu. Mene iye ankadziwa kuti iye anali mawu, iye ankadziwa malo ake. Inu mukukhulupirira kuti iye ankatero, ine mwana wa munthu. Iye ankadziwa malo ake. Ndipo Satana anabwera ndipo ankafuna kuti iye agwiritse ntchito mphamvu yake yomwe. Pa iye mwini, kuti amudyetse iye. Ankafuna kuti azidyetse yekha. Iye anali ndi njala. Munthu akakhala ndi njala, iye akhoza kuchita pafupifupi chilichonse. Iye amaba, amalanda, amapempha, amabwereka, chilichonse, mukuona. Iye anali ndi nkhwiru yakudya ija. Ndipo Satana anagwiritsa ntchito chiwembu chake choyambirira chachikulu pa iye. Kuti atenge mphamvu yake, imene iye anali atapatsidwa, kuti azigonjetsera nayo ndi kuti ayigwiritse ntchito iyo pa iye mwini. Iye sanayigwiritse ntchito iyo pa iye mwini, ayi, iye ankayigwiritsa ntchito iyo pa ena, kukonklondola. Iye amayigwiritsa ntchito iyo pa ena, osati iye mwini. Iyo sinali ya iye, ngakhale iye akanatha kuchita zimenezo. Iye ndithudi akanatha kuchita izo. Koma mukuona amene mdyerekeza amachitira, mdyerekeza amafuna kuti iwe uzimusamala iye. Iye ankangosamala zokhazo zomwe Atate anati achite, kukonklondola. Iye anati bwanji, Satana anati kwalembedwa, iye adzawapatsa angelo mphamvu. Iye anati, inde koma kwalembedwanso, kuona, ndi zimenezo kuti mukuona. Iye ankadziwa yomwe iye anali. Satana amadziwa. Linga lilolo limapita mwakuya kuposa mmene ilo linalembedwera. Mukuona, kudzoza kwake, zeni zake zili mkati mwa ilo. Inu mukuona, mmene ilo lili kwenikweni. Ngakhale iye akanatha kuchita zimenezo, iye sanachite izo. Koma iye sanapereke chidwi ku maganizo a Satana. Tsopano apa pali chinthu chabwino mukuona, nthawi zina Satana akhoza kukutenga iwe. Ndipo pamene iwe ukuganiza kuti iwe ukuchita chifuniro cha Mulungu, ndipo akhoza kukupangira iwe choti akambepo, iwe nkugwera izo, inde bwana, iye ndithudi akhoza. Tsopano tiyeni tingotenga mwachitsanzo monga alongo athu, iwo ndokongola, ndipo iye akhoza kukufikitsani inu pamalo amene inu mumasiya tsitsi lanu kuti likuwe, inu osazindikira. Ilo nkumaoneka labwino kwambiri pa inu, ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, inu mumayamba kumvelera modzikweza pang'ono. Kukhala ngati mwapambana pang'ono china chake. Ena amuna inu, inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza, mukuona. Ndipo iye akhoza kutenga chinthu chomwecho ndi kukhalapo ndi chokamba pa inu. Kunklondola mwaona, inu muyenera kugonjetsa chimenecho. Tango kumbukirani, inu mukukhalira moyo Mulungu. Inu muli ndi cholinga chimodzi, ndipo ndi cho Yesu Khristu. Kunja kwa zimenezo kulibe chilichonse chimawerengedwa. Meneyo ndi iye. Kenako chachiwiri banja lanu, kenako chachitatu inueni. Koma choyamba Mulungu. Chotsatira banja lanu, po chotsatira inuyo. Ndinu wachitatu, au ndiwo matero a ulendo. Muzizika nokha kumapeto. Iye anatero. Aotani zimene iye akanachita. Anati, ine ndithakuza Atate anga akanayankhula ndi iye. Iye pomwe akhoza kunditumizira ine magulu 12 a angelo. Pamene mmodzi wa iwo akhoza kuononga dziko. Anati ngati ufumu wanga ukanakhala wa dziko lino, ndiye undithatiranga akanamenyera. Koma ufumu wanga ndi wakumwamba. Zimenezo tumukuona, iye akanatha kuchita zimenezo, Koma iye sana tero mukuona ngakhalebe iye akanakhoza kuchita izo iye sana mvetsere kuzokamba za Satana. Tsopano kodi inu mwamvapo anthu akuti ngati inu mukukhulupirira kuti kuli mchiritsi wa uzimu, ngati ndiwe mchiritsi wa uzimu, pita ukamtenge mchiritsi wa uzimu wakoyo. Ndili ndi munthu pano akudwala, ine ndikufuna ndimuone akumuchiritsa iye. Mukuona mjelekezi yemwe uja iye akuyesera kuti akambirane ndi inu. Iye akuyesetsa kupangani inu kuti inu mumumvetsere iye m'malo mwa Mulungu. Koma wantchito wenuwenu woona wa Mulungu amamvetsera ndi kuona chimene Atate akunena poyamba. Mukuona monga mwana wang'ono wa Starcliff pamene iwo anamutumiza kuno, ndipo akazi a Starcliff anati, "Pale Branham, ine ndayimba kuchokera ku Germany. Uko kunali gulu la nkhondo la Chimereka ndi imodzi ya ndege zawo itayima kunja uko pabwalo ikanandiulutsa ine kupita ku Germany ndi kubwerera nane mu tsiku limodzi." Iye anali wopempheretsa, ndipo mwanayo anali atagona atafa, ndipo mayi wachichepere uyo akufula. Iye anati, "Mvetserani," anati, "ine ndikudziwa, ine ndinayima pamenepo ndipo ndinamuona mkazi uyo atamunyamula mwana wakufayo mikono mwake amene anafa m'mawa umenewo. Ine ndinamuona mʼbale Branham akuyenda akupita kumeneko, anadzayika manja pa mwana wakufayo ndipo iye anabwerera kumoyo." Anati, "Uyu ndi mwana wanga mʼbale Branham," anali asanakhalepo ndi imfa mʼbanja lawo. Kuona ndipo kanthu kakang'ono aka kanadwala m'mawa wina ndipo kanadzafa madzulo ake. Apa panali onse ayiwo atayima mozungulira ndipo akupereka mauneneri ndi zinthu, mwanayo adzuka ndi zonse monga choncho. Ndinati, "Chabwino, izo nzabwino kwambiri mulongo Starcliff, koma mundilole ndikaone chomwe Atate akunena." Ine ndinapita kutchire ndipo ine ndinakapemphera, nditabwererako iye anali atayimba kawiri kapena katatu, ine ndisanabwerere m'mawa otsatirawo nalibe kalikonse. Adokotala anati, "Chabwino," anati, "ngati zili zimenezo, ngati inu muli ndi chikhulupiriro chonga chimenecho Dona, ifesi timulola mwanayo kuti achoke mchipatala. Musiyeni iye agone momwe muno, inu mukhale momwe muno ndi iye. Izo ndi zabwino." Bale Starcliff anapita ndipo anakamuona wamkulu wa nkhondo. Iwo anati, "Ndithudi, ife timuulutsa iye apite kumeneko ndipo tidzamubweretsanso iye." Ndipo apo panali ndege itayima ikudikilira kuti nditenge ine m'mawa umenewo ndi kundibweretsanso usiku umenewo wa ku Germany, Heidelberg, Germany, kuchiukitsiro cha mwana uyu. Ine ndinati, "Ndithudi Mulungu akhoza kuchita izo, matiye tione chimene chili chifuniro chake." Kenako ine ndinachokapo ndinakapemphera usiku onse, panalibe chochitika. Ndinabwereranso m'mawa otsatira, panalibe chochitika. Ndipo ine ndinayamba kulowa mchipindamo, pasi pomwepo ine ndinayang'anapo, ndipo apo panayima kuwala kuja kuti apachikikapo pa chitseko. Anati, "Usayike dzanja lako pa izo, usadzudzule izo, ilo ndi dzanja la Mulungu." Ine ndinamupeza iye pa foni, ine ndinati, "Mulongo Starcliff, muyikeni m'manda mwana wanuyo, ilo ndi dzanja la Ambuye, icho ndi chifuniro cha Mulungu." China chake tikanadza muchitikira mwanayo pa njira, inu mumusiye iye azipita kumeneko, Mulungu akudziwa kumene iye ali. Inu mukoza kupita kwa iye tsopano, iye ali moyo. Inu simungathe, inu mungomusiya iye chomwecho. Mwali kwa mkulu uja wa Chilutera mu Germany analemba kalata ndipo anati, "Ine ndingayamikire chotani chimenecho m'bale Branham kudikirira chigamulo chomveka cha Mulungu iye asananene chilichonse." Ndizimene zotu muzigwira chigamulo cha Mulungu, ndilibe kanthu kuti ena akunena chiyani kapena chilichonse chomwe icho chili. Musamakambirane ndi Satana nkomwe. Ngati Satana akuti tsopano ubatizo wa m'madzi dzina la Atate Mwana, ngati izo iye akatero, inu muzisiya izo zokha. Mulungu ananena mosiyana. Ngati iye akuti inu ndi mwamuna wabwino, inu simukusowa kutero. Inu ndi mkazi wabwino, inu simukusowa kuti mutero. Inu musazisamale ngati mawu akunena china chake chosiyana, inu mukhale ndi mawu mosalabadira chimene icho chili. Ndicho chitsanzo chimene Yesu anapereka kwa inu, ndipo ndi chimenecho chiwembu chachikulu chija, mwaona, mune iye anapanga pa iye. Ndiye chiwembu chachiwiri, ine ndifulumira, zikungooneka ngati nthawi ikungopita mothamanga. Chiwembu chachikulu chotsatira chinali mune iye anapanga pa iye kuti iye akhale chionetsero. Momwe izo zimamenyera atumiki a Mulungu kuti akhale chionetsero. Kuonetsera zimene iwe ungachite. Ulemerero kwa Mulungu, haleluya. Ndine muomboli, ndine wakuti. Mukuona, mukuona. Bwera kuno pamwamba pakachisi. Kwa ukhale pansi apa, iye anamuyesa iye kuti achite zimenezo. Tsopano kumbukirani, iye anayeserwa kuti achite izo zovuta. Nati tsopano, ngati wakufuna kuti ukhale china chake pamaso pa anthu, uime apa pakachisi uyu, lumphire pansi. Mukuona, ine ndikupatsa iwe lemba la izo. Kukwa kwa lembedwa, iye adzawapasa angelo ulamuliro pa iwe, kuopetsa kuti nthawi iliyonse ukadzapondetsa phazi pa mwala, iye adzakunyamulira iwe mwamba. Mupanga iye kukhala chionetsero, kuonetsera ulamuliro wake. Alibe mtumiki woona wa Mulungu amene amachita konse zimenezo. Inu mukamuona munthu akudzionetsera chidali chake panja ndi zonse monga choncho, mudzango kumbukira pali china chake cholakwika pamenepo. Ayi, Mulungu samafuna zimenezo. Yesu anapereka chitsanzo. Iye akanatha kuchita izo, iye ndithu akanatha kuchita izo, koma iye sanachite zimenezo. Palibe mtumiki wa Mulungu amene amakhala wodzionetsera yekha, kuyesera kuti atenge mphamvu za Mulungu ndi kudzionetsera yekha pamwamba pa munthu aliyense. Inu mukukumbukira Mose anachita zimenezo, mukukumbukira izo. Mulungu anamupatsa iye mphamvu yochita chilichonse chimene iye amafuna kuchita. Anamupanga iye mneneri. Iye anayenda kupita ku thanthwe ilo, ndipo iye anakakantha thanthwelo kachiwiri, kukwa kunali kutsutsana ndi chifuniro cha Mulungu. Mulungu anati, yankhula kwa thanthwe ilo, usalikanthe ilo kawiri, iwe uswa zonse, zonse, choyimira apa. Thanthwelo ndi lakuti lidzangomenyedwa kamodzi. Iye anayankhula zakufowoka kwa mawu. Mene iye anachita izo, izo sizinali zokwanira. Mawu anali chimene chimachitika. Thanthwe limenelo linali mawu. Mukuona. Iye nthawi yoyamba, iye anakantha thanthwelo, ndipo madzi anatuluka. Ndipo kenako iwo anakhalanso ndi ludzu. Iye anati, tsopano bwerera ndipo ukalankhule kwa thanthwelo. Ilo linangokanthidwa kamodzi. Mukuona. Kusakwanira kwa mawu. Mose anachitira umboni za izo. Mawu sanali kulondola. Iye ankanena kuti akanthidwenso kachiwiri. Kotero Mose anapita kumeneko ndipo anakakantha thanthwelo monga choncho anati, tuluka! Sana tuluke. Kotero iye analikanthanso ili kachiwiri ndipo anati, tuluka! Ine ndikukulamulira iwe kuti utuluke. Ndipo madziwo anatuluka. Mulungu anati, bwera kuno. Bwera kuno. Iwe wadzikuza wekha. Iwe unatenga mphamvu zanga. Malo, mondiyeletsa ine. Iwe wadziyeletsa wekha. Tsopano iwe suoloka kupita ku dzikolo. Yang'ana uko, taona mmene ilo likuonekera. Koma apa, iwe unyamukira pomwe pano. Oh my. Panakhalepo mmodzi wonga Mose. Inu mukudziwa? Ai ai. Pamene iye anafika pa chionetsero icho ndi Yesu. Iye anati, "Kwera pakachisi apa, ndipo ulumphire pansi." Iye anati, "Kwalembedwa." Amen. Samuyesi Ambuye Mulungu wako, mukuona? Iye anakumana naye iye ndi mawu muzimenezo, ndi chiwembu chachikulu chilichonse. Palibe mtumiki woona amayesera kudzionetsera yekha ndi mphamvu ya Mulungu. Iye akatero, iye amagonja pomwepo. Chiwembu chachitatu chachikulu. Satana anadzipereka kuti alanditsa ufumu uno kwa iye. Iye anatero. Satana anati, "Kuona maufumu awa mdziko, awa ndi anga. Ine ndimachita nawo iwo chilichonse chimene ine ndingafune. Ine ndiwalanditsa iwo kwa inu." Ma inu mukukumbukira, iye anali kuyesera kuti amupangitse iye kuti alilanditse mopanda mtanda. Kati iye akanatero, ife bwezi titatayika. Iye akanatha kutenga ufumuwo, koma iye ayenera kutsatira. Iye ayenera kubwerera. Iye anayesedwa kuti achite zimenezo. Tsopano imfa ndi chinthu chovuta. Iye anayesedwa kuti atenge ufulu wake ndi kudzakhala mfumu ya pa dziko lapansi mopanda mtanda. Koma ngati iye akanatero, anthu ake akanafa. Tana mokondwera akanakamba zimenezo kwa iye. Pa iye anati, "Pita kumbuyo kwanga Satana." Iye sanachite izo. Iye anabwera ndipo anadzavutika. Ndipo anadzatenga njira yolimba yovuta. Iye anadzatenga njira ya mazunzo. Iye anadzatenga njira ya imfa. Kodi ife mawu uno tikulolera kuti titero tenge njira yomweyo imene iye anatenga? Kodi ndife ololera kuti tife? Kodi ndife ololera kuti tizipereke tokha kwa Mulungu kulanditsa dziko lonse ndi zinthu kuti tikamutumikire iye? Kuona. Tsopano iye analephera kuti achite izo, analolera kuti alilanditse ilo. Satana anatero kwa iye, koma iye sanachite izo. Ngakhale Yesu anayesedwa, iye anatigonjetsera ife. Iye anapilira mayesero onse chifukwa cha ine ndi inu. Mukuona. Iye akanatha kulitenga ilo pomwepo, koma iye anatengeranji njira inayo kuti ife tidzathe kubwera ndi kudzakhala ndi iye. Ndipo ngati iye anapereka mtengo uwo ngati umenewo, ndiye ife tingakhale ochepa bwanji kuti tisatenge izo. Pamene kumbukirani, kulibeko chilichonse kuno muli monse. Ngati inu mutakhala zaka 100, kodi inu mungadzakhale chiyani? Wamisala ndipo malingaliro anu kusongonekera zonse, kulumala ndi wokalamba ndi wamanjenje. ndiko kumene inu mukupita, ndipo ndiwo mathero a izo. Inu mubwere tsopano, mugonjetse chinthucho. Inu muchita motani izo, mwa mawu, mwene mawu anena. Inu mukachite chimenecho, muzikayenda mozichepetsa, muzikakhala moyo motsatira Yesu. Iye anapilira zinthu zonse, chifukwa cha inu ndi ine. Iye ndi chitsanzo chathu momwe tingagonjetsere mbado wathu oyipa, monga iye anagonjetsera mbado wake oyipa. Kumbukirani, pamene iye anadzabwera pa dziko lapansi, kunalinso kusakhulupirira kochuluka chimodzi-modzi basi, penako ochulukirapo, posa mmene zinayamba zakhalirapo pa nthawi iliyonse. Izo sizinamusokoneze iye mpang'ono pomwe. Pamene iwo anamutcha iye mdierekezi mʼmalo mwa Mulungu, pamene iwo anamutcha iye chilichonse chimene chikanachitidwa, izo sizinamusokoneze iye mpang'ono pomwe. Iye anali ndi cholinga chimodzi, samala Atate, kusunga mawu. Mawu ndi Mulungu, iye anali mtima umodzi. Ife nthawi zina timayesedwa kuti tibwerere m'mbuyo. Ambiri a inu mwayesedwapo kuti mubwerere ku chipembedzo. Bwerera ndi kukatenga chifukwa dziko lonse likuti ndinu a chipembedzo chiti. Ndinu a mpingo wanji. Ife timayesedwa kuti tichite zimenezo. Tonse a ife. Alongo athu amayesedwa kuti abwerere m'mbuyo. Abwerere ndi kukajoinana ndi mipingo inayo. Diena assemblies, pena mipingo ya Mulungu, kapena ine ya iyo, karabe a Pentecoste. Mwalo la tsisi lanu kuti lizidulidwa, ndi kumavala basi muli monse mmene inu mukufunira. Mukuona, inu mumayesedwa kuti muchite zimenezo, bwerera ndi kukhala otchuka ndi mbado oyipa uwu, mwene ife tikukhala nawo. Mwene ili ndi tchimo lalikulu la masiku athu. Ilo ndi tchimo lalikulu pakati pa anthu athu. Chidziko, monga Baibulo linanenera. Bado wa Laodikaya unali, iwo ndi wachidziko. Wolemera, sakusowa kanthu. Sakudziwa kuti iye ndi wa maliseche, womvetsa chisoni, wa usiwa ndi wa khungu, ndilo tchimo la tsiku lathu. Pamene inu mumva mawu a Mulungu akuitana motsutsa izo, ndiye inu mumatenga njira inayo, inu osatchuka ndi dziko, inu mumayesedwa kuti mubwerere m'mbuyo. Ine ndikudziwa inu mumakhala mukunena ndi ine. Ine ndikudziwa inu mumalankhula nthawi zonse. Ine ndikudziwa inu mumatopa nane ine. Ndikamayimba zeze pa zinthu izi. Ine zimanditopetsa kukuonani inu mukuchita zimenezo inenso. Kunkulondola. Tchimo ili limene ine ndikuyesera kuti ndikuwuzeni inu. Mukuti kodi inu mukuyimbiranji zeze pa ilo. Musiye kuchita zimenezo ndiye. Ine ndikuyesetsa kuti ndipulumutse moyo wanu ndi mawu. Ine zimanditopetsa nanenso. Totero Mungu wongoka. Ili ndi tchimo. Sikuyenera kuti lizichitidwa. Inde Bwana. Ife ndakuti tizigonjetsa zinthu izi. Ife timayembekeza kuti tiziyesedwa ndi izo dziko. Inu mukakonda dziko, zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mwa inu. Anatero Yesu. Tsopano ife tingotseka ponena izi. Pali mphoto ya kwa ugonjetsa. Ndilole ine ndiwerenge china chake apa kwa inu. Mutsegule mu mabaibulo anu. Tiye ndibwerere ku chivumbulutso mutu wa 3. Watu, penyana apa tsopano, zinthu zonse izi, ine ndakhala ndi kukamba za kugonjetsa. Tsopano, tangoziyang'anani nokha, ndipo muone. Mudzifufuze nokha mu kalilole wa uzimu. Muone ngati inu mwagonjetsa. Tsopano uthenga oyamba kwa mngelo wa Efeso. Ine ndikufuna kuti inu mumvetsere kwa zimene iye ananena. Ndipo chivumbulutso, mutu wa 2. Ime ya 7. Izi, niza kwa mbado wa mpingo umeneo, pamene iye anawauza iwo zonse, zomwe iwo anachita. Anasiya chikondi chao choyamba. Ime ya 7. Iye amenali ndikutu msiye niye amve chimene nzimu kunena kwa mipingo. Kwa iye, muntu, osati mpingo. Kwa iye amene agonjetsa, agonjetsa. Ine ndidza mpatsa kuti adyeza mtengo wa moyo. Mene ulipakati pa paradizo wa Mulungu. Ngona, agonjetsi mu Efeso. Tsopano otsatira unali Simuna. Tsopano kwa ogonjetsa mmenemo, ife tikumvetsera kwa izi, tsopano ndime ya 11. Kwa iye, iye amene ali ndi khutu, msiye ni iye amve chimene nzimu kunena kwa mipingo. Iye amene agonjetsa, sadzapwetekedwa ndi imfa yachiwiri. Mukuona, iwo anagonjetsa izo. Tsopano izo, tsopano muyang'ane ku Pergamo. Ife tipeza chimene mgonjetsi anamusira iye. Mumenewu, ife tiwerenga ndime ya 17 kwa mpingo wa Pergamo. Iye amene ali ndi khutu, uyo ndi munthu payekha. Osati gulu lonsero, munthu payekha. Ameneyo ndi mkwatibwi akutuluka. Inu mukuona, mpingo. Siye ni iye amene ali ndi khutu, amve chimene nzimu kunena kwa mipingo. Kwa iye amene agonjetsa, ine ndidzampatsa kuti adye mana obisika, ndipo ndidzampatsa iye mwala woyera. Ndipo mwalamo dzina latsopano litalembedwa. Mene palibe munthu akulidziwa, kusungira iye amene alandira izo. izo ndi zakwa mgonjetsi wa mbado wa mpingo. Tsopano otsatira ndiwa Tiatira. Tiye ntipeze chimene mgonjetsi anali nacho mu tsiku limenelo. Tiye nditenge ndime ya 26. Kwa iye amene agonjetsa ndi kusunga ntchito zanga mpaka kumapeto. Kwa iye ine ndidzampatsa mphamvu pa mafuko. Ngonklondowa. Ndipo adzawalamulira iwo ndi ndodo ya chitsulo ndi monga chiwiya cha oumba. Iwo adzasweka muziduswa. Ngakhale monga ine ndinalandirira za Atate anga. Mwaona ali ndi iye mu mpando wake. Kristu ndi wakuti adzalamulira mafuko ndi ndodo ya chitsulo. Ndipo apa pali mpingo umene wagonjetsa utakhala mmenemo limodzi ndi iye. Kuti akaswe mafuko ndi ndodo ya chitsulo. Tsopano tiye ntiwatengere iwo ku mpingo wa Sade. Tsopano ndime ya 5 ya mutu wa 3. Iye amene agonjetsa omwewo adzavekedwa chovala choyera. Ndipo ine sindidzafufuta dzina lake mu buku la moyo. Koma ine ndidzatchula dzina lake pamaso pa Atate anga ndi angelo oyera. Izo ndizakwa ogonjetsa mu Sade. Tsopano tiye nditenge tsopano ndime ya 12. Tsopano izi ndizakwa mpingo wa Philadelphia mu ndime ya 12. Iye amene agonjetsa ine ndidzampanga mzati mukachisi wa Mulungu wanga. Ndipo iye sadzapitanso panja. Ndipo ine ndidzalemba pa iye dzina langa. Dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga. Umene uli Yerusalemu watsopano. Umene ukutsika kuchokera kumwamba. Kuchokera Mulungu ndipo ine ndidzalemba pa iye dzina langa latsopano. Penyani chimene mgonjetsa kulonjezedwa. Mukuona? Tsopano Laodikaya. Uwo ndi mbado wa mpingo otsiriza. Mukhala ogonjetsa ena mmenemo. Penyani apa. Iwo kumbukirani. Mbado wa mpingo uliwonse umene ukutsogolera. Iwo umatenga zonse zimene inayo inapereka. Penyani pamwamba apa. Tsopano apa. Izo zinali atatha kulandira mphamvu zonse izi. Maina atsopano awa ndi chilichonse cholembedwa. Mune iye analonjeza ndi kudya mana obisika ndi kudusa monse. Penyani mbado otsiriza uwu chivumbulutso 3:21. Wa iye amene agonjetsa ine ndidzamulola kukhala ndi ine mu mpando wanga. Amen. Ngakhalenso monga ine ndinagonjetsa ndipo ndikukhala pansi ndi Atate anga mu mpando wake. Iye amene ali ndi khutu msiyeni iye amve chimene mzimu ukunena kwa mipingo. Ali mphoto kwa ogonjetsa. Limbikirani kakombo. Ngati izo zili mwa inu, msiye pambali matope ndi china chilichonse. Ndipo mukanikizire pamwamba. Inde bwana, kuti mudzakhale ndi ine pa mpando wanga. Inu mukudziwa nthawi ina amake a Yakobo ndi Yohane, ife sitikhala ndi nthawi kuti tiwerenge izo. Amake a Yakobo ndi Yohane anabwera ndi kudzapempha malo awa. Inu mukudziwa zimenezo? Mukukumbukira zimenezo? Ambuye, mumuole mwana wanga akhale kumbali imodzi ndi mwana wanga winayo akhale kwinako. Chimenecho chokhumba cha mayi kwa mwana wake. Koma penyani. Koma malo amenewo. Yesu anati anakonzedweratu. Malo awa panalibepo pa nthawi imeneyo. Bwanji, zindikirani, iwo adzaperekedwa kwa iwo amene anawakonzera. Chiyani? Amene ali woti adzakakhale pa dzanja la manja ndiyena apafupi zedi ndi iye. Anali woti adzakhala ogonjetsa. Mukuona? Izo zinali apobe. Iye anati ine sindipereka izi. Ine sindingapereke izi. Koma izo zidzaperekedwa pambuyo pa mayesero. Amen. Mukuona? Ine sindingathe kupereka izi. Koma mayesero akadzabwera iwo adzakakhala ku dzanja la manja ndi la kumanzere. Imeneyo mbewu yokonzedweratu. Ikudikilira zimenezo kutsidya huko. Izo zidzaperekedwa kwa iwo amene izo zinalonjezedwera. Izo zidzakaperekedwa kumeneko. Koma yeselo silinabwere apabe. Limenelo iye sanagonjetsebe. Mukuona? Munthu amene anali woti adzatenge malo awa kumbali imodzi ndi wina kudzatenga kumbali inayo moyandikana ndi iye mu ufumu. Iwo anali asanaperekedwebe. Maona? Anali asanagonjetse. Yeselo linali lisanagwebe. Ilo lidzagwa mtsogolo. Ngati ife tivutika chifukwa cha Kristu ndi mawu ake, ife tidzalamulira limodzi ndi iye. Pakuti iye ndi mawu. Kumbukirani, ngati ife tivutika chifukwa cha iye ndi mawu ake, ife tidzalamulira limodzi ndi iye mu mawu ake. Zindikirani, iye chitsanzo chathu anagonjetsa. Ndipo atatero, anakwera mwamba. Iye atatha kugonjetsa imfa, gehena, matenda, manda. Chilichonse, iye anagonjetsa. Atatero, iye anakwera mwamba. Ndipo anatsogolera ansinga ukapolo. anapereka mphatso kwa anthu. Icho chinali chipangano chakale, ndi oyera a chipangano chakale amene anali atagonjetsa. Iwo ankafunafuna munthu oteroyo, ndipo iwo anafa iye asanafike kumeneko. Koma pamene munthu uyu anabwera, izo sizinawalepheretse iwo amene anali akugona. Amen. Sangalephere muli monse. Kukhala moyo kapena kufa, kodi zimapanga kusiyana kotani? Sizidzawalepheretsa. Kuona, iwo ankafunafuna chimenecho. Ngakhale Yobu kumbuyo uko, iye ankafunafuna chimenecho. Iye anati, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Ndipo pa masiku otsiriza, iye adzayima pa dziko lapansi. Ndi ameneyo munthu wolungama, munthu wangwiro. Iye ankapereka nsembe, iye amachita chilichonse chimene Mulungu anamuuza iye kuti achite. Iye ankachita izo ndi ulemu ndi kulemekeza. Iye anali mneneri. Pozitatero Satana anabwerapo kuti adzamuyese iye, modzimodzi monga iye amabwera kudzakuyesani inu. Kodi iye anachita chiyani? Iye anakhala kuimabe kumeneko. Ngakhale mkazi wake anatulukira ndi kuti, kodi simumutukwana Mulungu ndi kufa imfa? Iwe ukuoneka womvetsa chisoni kwambiri utakhala pamenepo. Iye anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Tsopano iye sananene kuti iye anali wopusa, koma amayankhula ngati ameneyo, mukuona? Anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Anati, Ambuye anapereka, ndipo Ambuye alanda. Lidalitsike dzina la Ambuye. Iye anagonjetsa. Iye anagonjetsa zimene woyandikana nawo ankanena. Iye anagonjetsa zomwe mamembala onse ampingo, Bilidadi ndi onse ankanena. Iye anagonjetsa bishop ndi zimene iye ankanena. Iye anagonjetsa akadinolo ndi zimene iwo ankanena. Iye anagonjetsa chipembedzo zimene iwo ankanena. Ndipo iye anakhala ndi kulungamitsidwa kwa mawu. Amen. Mabe izo zinamutengera iye chilichonse chimene iye anali nacho, ngakhale anake. Iye amakhula zilonda ndi phale atakhala pamenepo. Moko mabe iye anagonjetsa. Ndipo pamene ola lalikulu la mayesero potsiliza linapambana, iye mitambo inapiringizira mbuyo. Iye anayang'ana pa chinthu cha nzeru chilichonse. Iye anati, pamakhala chiyembekezo pa mtengo ngati iwo ufa, iwo umadzakhalanso moyo. Po mbewu ikagwera nthaka, iyo imavunda, iyo imadzakhalanso moyo. Koma munthu akagona pansi ndipo napereka mzimu, iye amavunda. Ndipo anake amabwera, anake amuna, kudzalemekeza ndi kudzamulira iye. Iye samazindikira izo ayi. Iye samaukanso. Oh, ndi zimenezo tu. Kutwa ndi chiyani? Ndine mbewu nanenso. Ndine china chake chimene chili mbewu. Ndipo ine ndidzapita ku nthaka. Ine sindidzaukanso. Ine ndidzakagona mmenemo. Oh, ndibiseni ine m'manda. Ndisungeni ine m'malo achinsinsi mpaka mkwiyo wanu utadutsa. Ndisankhireni ine nthawi ndipo dzandiweluzeni ine. Pamene miyala inyenyeka, madzi anyenya miyala. Oh, iye anapitilira akunena zinthu zonse izi. Iye amatha kuona zitsanzo zonse kunja uko, imene izo zinali. Oh, iye samatha basi kuziona izo. Ndipo mlongo Rogers mkukumbukira pamene ine ndinalalikira izo pa maliro a Basti, mukuona. Mene izo iye amatha kunyenya mwala, mene zinthu izi. Oh, inu ndibiseni ine m'manda, ndipo mundisunge ine m'malo obisika. Iye anakhala akulimbikirabe. Iye anati, ine ndikanakonda, ine ndikanadziwa. Ine ndikanakonda, ine ndikanadziwa kumene ine ndingapite kwa munthu amene angayike manja ake pa ine. Munthu wochimwa. Ndipo Mulungu oyera ndikundiyankhulira ine kwa iye. Oh my! Iye alipo. Ine ndikudziwa iye alipo. Pali wina wake apo amene angathe kuchita izo. Pali wina wake pena pake. Ine ndingakampeze kuti munthu ameneyo. Ndingakampeze kuti ine ndikagogoda pa khomo lake ndipo ndikayankhula naye iye. Ngati wina wake atangoyika dzanja lake pa ine ndi pa Mulungu ndi kundikonzera ine njira kundiyankhulira, ngati ine nditangompeza munthu ameneyo. Oh, kodi iye ali kuti? Iye anafufuza kudutsa mpingo wake. Iye anali atafufuza kudutsa bungwe lake. Iye sanathe kumupeza munthu oteroyo. Ndipo zonse mwakamodzi mitambo inapiringizira mbuyo. Ndipo iye anamuona munthu ameneyo akubwera. Oh, mtima wake wokalamba unagunda ndi chisangalalo. Kenako china chake chinachitika. Ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Alipo munthu oteyoyo. Amen. Akadalipo obe munthu oteroyo ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo ndipo ngakhale mphutsi za pa khungu zidadya thupiri komabe mthupi langa ine ndidzamuona Mulungu amene ine ndidzamuona ndekha iye adzayima pa dziko lapansi pa tsiku lotsiriza mawa wa Easter uja pamene iye anauka kutali uko ndipo thupi la Yobu litangokhala osati kuposera phulusa la msupuni iye anali akudikilira Iye anali gulu losankhidwa lija. Iye anauka mʼmanda ndipo anadzalowa mu mzinda, imodzi ndi Abrahamu, Isake, Yakobo, Yobu. Oh my. Amen. Pakuti iwo ankamfunamfuna munthu oteroyo. Ndipo kwa iwo amene akuyembekezera Khristu nthawi yachiwiri, amene akhoza kugonjetsa zinthu za mʼdziko lino mwachisomo chake, bwera mwa iye ndi kutseka maso anu kwa chilichonse koma iye ndi mawu ake. Iye adzaonekera nthawi yachiwiri mu ulemerero. Pakuti lipenga la Mulungu lidzawomba, akufa mwa Khristu adzauka. Iwo amene ali moyo ndipo atsalira adzasinthidwa mkamphindi nkuthwanima kwa diso. Adzakwatulidwira mmwamba limodzi kukakumana naye iye mu mlengalenga. Kaya ndidzakhala ndili phulutsa lodzaza msupuni, kapena ine ndidzakhala ndili moyo pamene iye azidzabwera. Izo sizikundichitira ine kusiyana kulikonse. Amen. Zilibe kanthu chifukwa ine ndagwira masomphenya yophimba chapiringizidwira mbuyo. Ndipo ine ndikumuona iye. Mmodzi amene atha kuima ndikudzayika dzanja lake pa ine, munthu wochimwa ndi pa Mulungu woyera. Ndipo iye ndi chitetezero changa, iye ndi mawu amene ine ndimawayimirira. Pachiyambi panali mawu, iye ndi mawu amenewo. Ndipo iye amandiyimirira ine. Amenepo. Amen. Ndipo ine ndidzafuula izo, bola ngati ine ndidzakhale ndi mpweya, iye ndi chiukitsiro changa ndi moyo wanga. Ndipo maziko ena onse ndi mchenga otitimira. Maziko ena onse ndi mchenga otitimira. Monga iye anawatenga iwo amene ankafunafuna icho, chomwechonso iye adzabwera kwa oyera aliyense wa chipangano chatsopano, amene wagonjetsa kutsutsa kulikonse kwa chipembedzo. Amene wagonjetsa machimo otchuka onse a tsiku lino, a mʼbado uno umene ife tili mkukhalamo tsopano. Monga iye anachitira mibado ya mpingo ina yonse, iwo amene amagonjetsa mu mʼbado wa mpingo umenewo. Iwo amene amagonjetsa chiyani? Ndine olemera, ine sindisowa kanthu, ine ndili, oh ndine zonse izi, ndi zonse izi. Ndipo ndine mkwatikwi, ndine ichi, ine sindikusowa kanthu. Ndipo osadziwa kuti ndiwe wa maliseche wa khungu. Uwona mbado wa chinyengo uja, mene ine ndimaunena, izo sizikufanana ndi iwo amene anadulidwa mitu yawo kumbuyo uko. Kuti apeze mwala woyera. Osati iwo amene anafa mukufera ndi kuotchedwa pa nkhuni ndi zinthu monga izo amene anapeza korona koma ndi mbado wa chinyengo utsopano mene amaganiza kuti iwo ali chilichonse. Chabwino, ndine membala wa mpingo, ndine munthu wabwino, ndine mkazi wabwino, ine ndimachita ichi, ine sindisowa kuti ndizichita ichi. Koma iye amene agonjetsa. Iye amene agonjetsa zinthu za mdziko zonse izo za mbado uno. Kodi iwo adzachita chiyani? Onse adzakakhala ndi iye mu mpando wake. Adzapita mu mkwatulo pamene iye adzabwera. Oh my! Kodi ine ndisamale chiyani ndi iye? Ndizisamala chimene dziko likunena? Ndizisamala chimene aliyense akunena? Zimoyera waukulu uli pakati pathu. Lawi la moto lake likutitsogolera ife ndi kutilondolera ife. Mawu ake atsimikiziridwa pakati pathu. Chikondi chake chili mu mtima mwathu. Dziko lili mbuyo. Ife tadusa kuchoka ku imfa tapita ku moyo. Dziko limaganiza kuti ndinu amisala. Koma kodi Yesu anyamule mtanda uyeka. Ndipo dziko lonse lipite mwa ufulu. Pali mtanda wa aliyense ndipo pali mtanda wa ine. Zaka satefiri mutumiki ndipo mtanda wopatulika u. Ine ndidzaunyamula mpaka imfa idzandimasule. Ndikoza kulolera abale anga andikane ine. Anene chilichonse chimene iwo akufuna kunena. Chimene akundikanira ine. Koma pa mawu awa ine ndayima. Ndipo awa okha, tanda wopatulika uwu ndidzaunyamula mpaka imfa idzandimasule ine. Ndipo kenako ndidzapita kwathu mu mkwatulo kukavala korona. Ndizo zimene ife tonse tikufuna, si choncho? Ndizo zimene ife tikufuna, ndicho chathu, ndicho chiyembekezo chathu, ndicho pempha. Ife tilibe malingaliro ena koma chimodzi icho pa Yesu Khristu. Ndipo pa chilungamo chake ife tayimatoka ndi chilungamo chake mu mawu ake. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo mawu akudzitsimikizirabe okha. Kugonjetsa motani, kutenga mawu, lonjezo, modzichepetsa, kuyenda modzichepetsa. Tanda wopatulika uwu ndidzaunyamula mpaka imfa idzandimasule. kena agondi zapita kwatu kukavala korona. Akuti pamene lipenga ilo lizizaomba inukoza kundiika ine mnyanja kuma lipenga lidzandidzutsa ine kulondola ine ndidzapita kwathu tsiku lina. Amen. Fikira nthawi imeneyo ine ndizivutikabe. Amen. Ndikunyamula mtandauwu nditayika maso anga osati pa anthu koma pa Gologota kutali kuti iye anali chitsanzo changa. Iye anandisonyeza mmene ndingachitire izo ndipo chitsanzo chake ife mokondwera tidzachitsatira icho tsiku ndi tsiku. Ndimtsatira Yesu phazi ndi phazi. Ndimtsatira Yesu phazi ndi phazi. Kodi inu simumayikonda iyo? Oh, mmene ine ndikuganizira kumutsatira iye tsiku ndi tsiku phazi ndi phazi. Tiyeni ife tipemphere. Ambuye Yesu, ola ndi maminiti 15 tsopano nditayima pano kuyesera kuti nditenge mawu anu ndi kuwafotokoza kwa anthu mmene angagonjetsere. Inu munatiuza ife mmene izo zimachitidwira. Inu simunangotiuza ife koma inu munationetsa mmene izo zinachitidwira. Inu munatitsogolera ife. Inu munatisonyeza ife mmene tingachitire izo kulandira mawu mkati mwa ife ndi kukhala wotsimikiza kuti tikugwira ku mawu amenewo. Kwalembedwa muyesero lililonse koma kukhala wodzichepetsa. Kuyenda modzichepetsa zikatero ndiye kuti tagonjetsa kudzera mwa inu, kudzera mu mphamvu yanu imene inamgonjetsa kale mdani wathu. Ndipo chinthu chokha chimene ife tiyenera kuchita ndikungoyenda modzichepetsa ndi chikhulupiriro, tikukhulupirira zimenezo ndi batchi yathu ya kuzindikiritsidwa ya mzimu woyera. Ndipo Satana ayenera asunthepo. Pali mipango ili apa, iyo ikuimira anthu odwala, iwo ndosowa Ambuye. Ndipo iwo amawerenga mu mawu osalephera awa amene iwo anatenga kuchokera pa thupi la Paulo oyera. Mipango ndi zovala izo zinakayikidwa pa anthu odwala, mizimu yoyipa inatuluka mwa iwo. Ndipo zozizwitsa zazikulu zinachitika. Tsopano ndinu Ambuye Yesu yemweyo lero. Paulo analalikira mawu awa ndipo analemba mawu awa, mawu omwewa amene ife tikuyesera kuti tiwatsatire. Fukwa iye anatenga chipangano chakale ndipo anachifanizitsa icho ndi kuonetsa kuti icho chinali choyimira, kuti chipangano chakale chonse chinali choyimira changwiro cha chatsopano. Oh Ambuye, mutilole ife titsatire chitsanzo chimenecho. Ife tikuona Ambuye athu zimene iye anachita ndipo ife tikuzindikira zimenezo. Oyera a chipangano chakale aja mmawa uno ife tikupeza kuti iwo anapita pamene Yesu anauka, iwo anapita naye iye. Ndipo Ambuye ife tikukhulupirira kuti ife tidzapita pamene iye adzaomba lipenga. Ife tikukhulupirira izo kuti mkwatibwe adzapita pa tsiku limenelo ndipo adzakalumikizana ndi gulu la Ahebri la iwo ndipo limodzi padzakhala phwando la chikwati mu ulemerero. Iwo akudikirira. Ife tikupemphera tsopano chifundo chanu ndi chisomo pa ife agonjetsi. Ambuye agonjetsi, ife tikukhumba titakhala. Tigonjetseni ife. Ambuye Yesu, inu munaligonjetsa dziko. Tsopano ine ndikupemphera kuti inu mumulole munthu aliyense pano mmawa uno ayike tchimo lililonse kumbali, ayike kumbali cholemetsa mmene sichimachedwa kutifoketsa ife kuti ife tikathe kuthamanga ndi chipiriro liwiro limene layikidwa patsogolo pathu. Paulo anayankhula izi Atate athu akumwamba uko mu buku la Hebrew kuti ife tiyike kumbali cholemetsa chilichonse. Munthu wa 12 umene iye anayankhula izi iye adatha kale kuonetsa mwachitsanzo kumbuyo uko iwo amene anapita chitsogolo, iwo amene sanapite chitsogolo, iwo amene mofunda anatsatira, iwo amene anatsatira kutsogolo, iwo amene anatsalira mbuyo, onse iye anasonyeza zitsanzo. Petako iye anapotoloka ndipo anati tiyentike kumbali cholemetsa chilichonse, chinthu chaching'ono chilichonse chimene chimatifowoketsa ife kuti ife tikathe kuthamanga ndi chipiriro liwiro limene layikidwa patsogolo pathu, tikuyang'ana kwa iye oyambitsa ndi omalizitsa wa chikhulupiriro chathu amene anatipatsa ife chitsanzo. Ife tikuchita izo mmawa uno Atate. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Tsopano mufufuze mosamalitsa kwenikweni, kwenikweni mosamalitsa kwenikweni ndipo ndiye mukhale woona mtima mwakuya kwenikweni. izo basi, izo zimangotengera, ndizo zonse zomwe zimatengera. Kudzifufuza kwanu ndikuona mtima kwanu. Mukhale osamalitsa kwenikweni pamene inu mukudzifufuza tsopano. Ndifufuzeni ine Ambuye, mundiyese ine. Kodi muli choyipa mwa ine? Ngati chilipo Ambuye mundilole ine ndichisiye icho pansi. Mwe pano tsopano, malo ano, omwe ine ndawerama, ndipa guwa lanu. Ine ndikuchiyika pansi icho pompano tsopano, kuyikapo phazi langa pa icho, pamene ine ndizichoka. Icho chikhala chili pamenepo. Mphamvu ya magazi anu inyeketsa icho. Ine ndikufuna kuti ndikhale mgonjetsi. Ine ndili ndi china chake chimene ndikundivutitsa ine Ambuye. Ine ndikufuna kuti ndigonjetse mawa uno. Ine ndikhoza mwa inu. Ine ndinawuzidwa zimenezo ndi mawu anu. Ine ndikuchiyika icho pansi tsopano Ambuye. Ndipo ine ndikuyika phazi langa pa icho. Pamene ine ndizituluka nyumba ino mawa uno kupita. Ndikudziwa kuti icho chayikidwa mu msambidwe wa cholekanitsa cha Mulungu. Icho tichidzakumbukiridwanso. Ine tsopano ndikuvomereza izo ndipo ndikupempha chifundo. Ndi mitu yathu yoweramitsidwa, maso athu titatseka, mitima yathu tikuganizira, ndilo khomo la kumoyo tsopano. Kodi pali china chake chimene inu mukufuna kuti muchiyike kumbali mawa uno? China chake chimene inu mukufuna kuti mugonjetse? Ndipo inu mwayesera icho molimba kwambiri, koma mawa uno inu mungosiya kumayesera. Inu mungovemereza zimene iye anachita. Ine ndikufuna inu mungokweza dzanja lanu ndikuti Ambuye, ine ndikufuna ndigonjetse. Chinthu china chake chimandivutitsa ine. Ambuye Yesu, inu mukuona manja amenewo. Tsopano ngati wantchito wanu ndayima pakati pa amoyo ndi akufa. Ine ndikudzudzula chilichonse chimene chikuwavutitsa anthu awa ndi ine mwini. Ndipo ine ndikupempha izo mu dzina la Yesu Khristu. Ife tikhoza kuzisiya izo zitakhala apa pa guwa la Mulungu ndi kuchokapo mawa uno amfulu ngati agonjetsi. Ngati alongo athu sanakhalepo ndi chisomo mbuyomu, mulole icho chiperekedwe tsopano Ambuye. Ngati abale athu sanakhalepo ndi chisomo, mulole icho chiperekedwe tsopano. Ndipo mulole modzichepetsa, mayi ndi ana ake, malo mokhala mwano, iye akudziwa, iye akukhala, iye ndi mlaliki kwa ana ang'ono awo, moyo wake ndi chitsanzo. Abambo ndi chitsanzo kwa amayi, pakuti iye ndi mutu wa nyumbayo. Amayi akhalakuyesetsa kuwalamulira iwo, iye sakachitanso izo panonso. Ngati iwo akhala akumugwiritsa ntchito iye ngati chopondera pansi, izo sizikachitikanso. Iye ndi wothandizira. Perekani izo Ambuye, mulole zinthu zonse izi, mene zimatichinga ife Ambuye zichotsedwepo. Ife tikuzipereka tokha Atate chifukwa cha nthawi ya moyo, mene ife tili nayo patsogolo pathu. Ndikudziwa ichi kuti ife tidzayenera kudzafika kumapetwa izi, ndipo izo pomwepo. Kotero mmawa uno, ife tikutenga mwayi uwu, utatha uthenga uwu. Ife tikutenga mwayi uwu, Ambuye, kuti tibwere chifukwa ife tapemphedwa kuti tibwere. Ikani nkhawa zanu pa iye, pakuti iye amakusamalirani inu. Ine ndikudziwa inu mumasamala Ambuye. Inu munasamala mokwanira potifera ife. Kwa ife ndithudi tikhoza kusamala mokwanira pobwera ndi kudzavomereza chimene inu munachifera. Chiyeretseni ife Ambuye, tidzadzeri ife mwatsopano ndi Mzimu Woyera. Mwole Mzimu Woyera ungolamulira mitima mwathu mwapa mwamba, kuti ife tikayende titayiwala zinthu zomwe zili mbuyo. Matope ndi zonyansa zimene ife nthawi ina timakhalamo. Ife tikakamira molunjika kukuitana kwa pamwamba. Mwene kuwala kwathu kukhoza kuwala mokoma timodzichepetsa, mpaka odusa aliyense akhoza kunena kuti uko kuli Khristu amakhala pa phirilo uko. Munthu ameneyo, mkazi ameneyo, bambo ameneyo, ndiwa lenileni lopatulika la Mulungu. Iwo ndi okoma kwambiri ndi achifundo kwambiri, nthawi zonse okonda ndi okoma, ndiwo mvetsetsa. Perekaniza Atate. Mulole ife tikhale anchere kuti dziko likhale ndi ludzu. Perekaniza Atate, ndipo tigonjetse zinthu za mdziko lino ndi zochitika za moyo uno. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndikhoza. Tsopano tiye tingokweza manja athu. Pulumutsi. Kuitana chiyani, tulukani muchoke mʼmatopemo. Moyo wapamwamba, china chake chili mwa inu, chikukukokerani inu mbali imeneyo. Ndi chiyani chimenecho? Ndi iyeyo. Ansi mʼmatope, maluwa ang'ono, inu muli nawo moyo mʼmenemo. Kukukankhira kwa inu. Ndicho chimene chikukuitanani inu. Tulukani muchoke mʼmatopemo. Satirani. Satirani. Sopano kodi inungura nthauza izo. Sopano tsekani maso anu. Komwe iye anditsogolera ndidzamtsa. Sopano dzipelekeni nokha. Muta nthauze zimenezo tsopano. Komwe iye anditsogolera ndidzamtsatira. Omwe iye anditsogolera ndidzamtsatira. Ndinkana iye nae njira yonse. Komwe iye anditsogolera ine. Basi mokoma tsopano kumbukirani mudzike bonoka pamenepo. Iye anditsogolera ine ndizika izo apa Ambuye. Ine ndidzakutsatirani inu kuyambira tsopano mpakana. Ine ndikuvomereza izo. Ine ndikukhulupirira izo. Komwe iye kumbukirani moyo wanu udzachitira umboni mokweza kuposa kamwalanu. Mene inu mumakhala tidzatsimikizira kwa anthu mochuluka posa chimene inu mukunena. Ndinkanae nae njira kuti njira yonse. Mungodzipereka nokha mwakuya moona mtima mtima wanu onse. Wanji ngati iyi itakhala nthawi yomaliza imene inu mukanalolezedwa kuti mupemphere. Iyo ikhoza kukhala. Ine ndikudalira kuti ayi iyo ikhoza kukhala. Ndiye mukhale wotsimikiza tsopano, wotsimikiza kwenikweni, wotsimikiza kwenikweni. Mbukirani chitsekocho chidzatseka tsiku lina. Zikadzatero izo zidzakhala kuti zonse zatha. Pemphani inu mudzalandira. Tango ganizani za ulemerero onse umene iye waupereka kwa inu. Chilichonse chimene iye wachita. Ine ndikukhulupirira Ambuye. Ine ndikukhulupirira. Ine ndikukhulupirira kuti ndinu mgonjetsi wanga. Ine ndikungoyenda ndi inu Ambuye. Ine ndikufuna ndikhale pafupi ndi inu kuti komwe inu muli kumeneko ine ndikufuna ndikakhaleko. Ndipo kumbukirani inu munatiuza ife Atate kuti ife kwa nthawi zonse dzakhala ndi Ambuye. Mne ife tidza kwatulidwe. Ife tangokhala ndi tamuona iye tsopano pamene iye akuyenda ndi ife tsopano. Mano ife tidza ndi chinthu chopambana bwanji icho. Kungodziwa kuti iye ali pathu pakati pathu. Zidzakhala motani pamene ife tidzakhale ndi iye kwa nthawi zonse. Ife timakonda kwambiri zochitika zathu zonse. Ife tikhoza kupita kokwera. Ife tikhoza kupita kukagula. Ife tikhoza kupita kukasaka. Kowedza pena chilichonse chimene ife tingachite posangalala. Koma oh akatsegula khomo la chalichi. Naona ife timafuna kukakomana ndi Ambuye athu. Icho chopambana cha zinthu zonse. Ndiye taganizani iye anatilonjeza ife ndipo kwa nthawi zonse kudzakhala ndi Ambuye. Kudzakhala ndi iye mu mpando wake ndi kukakhala ndi iye kwa nthawi zonse. Oh Mulungu ife modzichepetsa ndi mitu yoweramitsidwa. Ife tikuvomereza izo Ambuye mudzina la Yesu Kristu. Kodi inu mukumvelera kuti inu mukhoza kungochokapo tsopano chilichonse kuto lililonse. Inu mukhoza kungoyendapo pamwamba pa ilo tsopano. Ngati inu mukutero kwezani dzanja lanu ndi kuti mwachisomo cha Mulungu ine ndikuyika yesero ili pansi. Ine sindimenyana nalo ilo kenanso. Ine ndingogwira dzanja lake nkuyamba kumayenda. Ine ndamenya mbale Branham. Ine ndayesera kuti ndisiye kusuta. Ine ndayesera kusiya tsitsi langa lizikula. Ine ndayesera kuchita ichi. Ine ndachita. Ine ndayesera molimbika kwambiri mbale Branham. Ine ndikulephera basi kuti ndichite izo. Musayesere izo nkomwe. Ingogwirani dzanja lake ndi kuti Atate inu muike dzanja langa mu mkono wa malaya. Ngona. Ine ndingokupatsani inu dzanja langa. Ine ndizingoyenda chitsogolo Ambuye ndikuyang'ana kwa inu. Izo zichitika. Izo zikuvekani inu ngati mKhristu weniweni. Inu mukhala mKhristu weniweni. Paka ine ndidzakuoneni usiku uno, Mulungu akukondeni inu. Po akhale ndi inu. Inu ana anga uthenga ndinogulidwa. Tsopano ine ndikuwapereka abusa anu kwa inu kuti atibalalitse. Bale Oman Neville.